Mulungu, Mulungu wankulu ndi wamphamvu, amene anapanga zinthu zonse mwamphamvu ya mzimu wake, ndipo wabweretsa Yesu Khristu, mwana wake yekhayo wobalidwa, amene anafa mwaulere chifukwa cha ife ochimwa, wolungama chifukwa cha osalungama, kuti atiyanjanise ife kubwerera kupita mchiyanjano chopambana ichi, chimene ife tili nacho kachiwiri ndi Mulungu. Monga ife timaphunzitsidwa mu mawu odala kuti ife tinali nacho chiyanjano ndi Iye, asanakhalepo maziko a dziko, amene nyenyezi zam'mawa zinayimba pali modzi, ndi ana amuna a Mulungu anafuwulira mwachisangalalo. Kutali mbuyo asanakhalepo maziko a dziko. Momwe ife tikudziwira kuti iyo sinali nthawi imene mwana wankhosa anaphedwa, imene Mulungu mukulingalira kwake kwakukulu anationa ife tikufuula ndi kusangalala muchipulumuso chathu kupyolera mwa Yesu. Ndipo usiku uno ife tangokhala nawo kulawiratu kwa ulemerero waukulu wa Mulunguwo umene uti udzaululidwe pakudza kwake kwachiwiri. Matenda onse ndi chisoni zidzakhala tathana nazo zitapita. Ye ife tidzakhala nalo tupi monga tupi lake la ulemerero lomwe, pakuti ife tidzamuona Iye monga Iye aliri. Pano pamene ife tikuyang'ana pa manja athu akufota, tsitsi lathu likusanduka lotuwa, ndipo mapewa akugwa, ife tikuzindikira kuti ife ndife zivundi, ndipo talunjika wopita kufumbi kumene mitu yathu yaweramirako tsopano, ndi kumene ife tabwera kuchokerako. Koma Ambuye Mulungu, motsimikiza basi monga inu muli Mulungu, inu munapanga lonjezo kuti ife tidzaukitsidwa kachiwiri mu masiku otsiriza, ndipo ife tikukhulupirira zimenezo. Mwakachetechete ife tikuyima ndi chikhulupiriro chathu usiku uno mukukhalapo kwanu, tikubwera ndi kulimba mtima chifukwa kuti Yesu anatipempha ife kuti tizichita izo, osatipa chinthu chabwino chilichonse chimene ife tachita, pakuti ife palibe kanthu tachita kabwino. Koma ife tikubwera modzi chepesa kudzinenera kuti ife tili nacho chuma ichi chifukwa cha chisomo chake chimene chaperekedwa kwa ife. Chotero ife tikubwera kupempha kuti inu mudzatidalise ife usiku uno, tikubweresa kwa mawu. Pakuti izo zalembedwa kuti munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. O mulole kamwe ya Mulungu ikhale itayankhula usiku uno. Lole mawu abwere pamenepo, ndipo mulole iwo apite mwakuya mu mitima ya ife omvetsera, ndi kukhala odzazidwa nawo mzimu wanu ndi kukhalapo kwanu. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Lero ndi dzulo usiku watha kani, ndipo lero ife takhala tikuyankhula pa phunziro poyamba kuti tiupatse iwo mutu, chifukwa chiyani ife sitili chipembedzo. Po ife tazipanga izo molimbirapo chifukwa chimene ife sitili chipembedzo, ndi chifukwa chimene ife sitimakhulupirira mu chipembedzo. Chifukwa ife tikuzipeza izo mu Baibulo kuti zipembedzo sizinakonzedwe konse ndi Mulungu. Izo zinakonzedwa ndi mdierekezi, ndipo tinatsimikizira izo mwa Baibulo. Ndi momwe kuti kupyolera muzipembedzo akubweretsa pamenepo cholakwitsa. Tsopano ife tili kunena izi kuti tikonze ndi kuti tibweretse kachisi uyu kulowa muchiyanjano pozungulira mawu odala a Mulungu. Ndi ziyembekezero zathu sizinamangidwe mu zimene chipembezo chimanena, kapena chimene munthu aliyense amanena. Izo zamangidwira pa chimene Ambuye Mulungu ananena. Ndipo ndiyo njira yokhayo imene ife tingakhoze konse kukonzedwa molondola. Ndipo mawa uno ine ndinali nazo zisanu, ine ndikukhulupirira nkhani zosiyana zimene zatuluka kupyolera mu chipembedzo, zimene zili mwamteradi zosati zinayankhulidwa mu Baibulo, zimene mipingo ya Chiprotestant ikuweramirako. Ndikumaphunzitsa mwa chiphunzitso chinthu chomwecho chimene mandu akale wachiwerewere mpingo wa Katolika ukulalikira, ndi kutulukira mu mpingo wa Chiprotestant. Ndipo ife tikuweramira ku chinthu chomwecho chimene chili chosiyana ndi paliponse mu mawu a Mulungu. Mpingo oyamba wa chipembedzo
ife tinaziyanga na izo madzulano mumbiri yakale makolo anisene ya mpingo wanisene itachitika imfa ya atumwi kumeneko chimene chinadzakhala makolo anisene ndipo iwo anapitilira nazo kwa zaka zingapo zaka mazana atatu makumi awiri ndi zisanu potsiriza anabwera ku Nisea France kumene iwo anali ndi konsolo yaikulu ya Nisene ndipo mkati mmenemo iwo anapanga mbalume izi zimene mpingo wa katolika uli nazo tsopano ndiponso izo zaperekedwa m'musi kwa achiprotestant ndipo monga ine ndinanena mu kuphunzitsa mawa uno umodzi uliwonse wa mibado ya mpingo iyo mpakana ku uwo umbado wa mpingo wa Tesalonika uwo zaka mazana khumi ndi zisanu za mibado ya mdima uko kunalibe nthawi imodzi koma imene iye anati inu mukadali nalobe dzina langa ndipo pambali ina iyi iwo sanali mwa Khristu panonso iwo anatuluka mu dzina la chipembezo katolika lutera wezile baptist presbyteria pentekosite mpaka m'musi koma basi kusanachitike kutseka kwa mbadowo iye anati ine ndayika patsogolo panu khomo lotseguka mukuona ndipo ndiwo mbado umene ife tikukhulupirira ife tili mmenemo pakali pano mbado wa khomo lotseguka pakati pakutuluka kotsiriza kwa mpingo wa Laodikaya ndipo ndizo chimozimozi zaka mazana atatu makumi awiri ndi zisanu mpaka ku konsolo ya Laodikaya ndipo mkati mmenemo iwo anatengera maonekedwawa monga ngati kukonga kutsanulira ndi maubatizo abodza mzimu woyera wabodza zinthu zina zonse izi iwo anatengera izi yeno pamene Lutera kukhala wansembe ndipo anatuluka kuchokera mu mpingo wa katolika anabweresa zinthu izi limodzi nadzo ndipo kuchokera uko kunaza Zwingli kuchokera kwa Zwingli kunaza Calvin kuchokera kwa Calvin kunaza Wesley mpaka pansi ndipo iwo amangopitilira kumabweresa mbalume zimenezo m'musi ndipo Mulungu angakhoze bwanji kutsogolera mpingo wake pamene iwo akutsatira misewu imene ngakhale iye sanayibwerese nkomwe kuti iwo azisogoleredwa pa iyo ndipo akumbukirani mu chivumbulutso 17 ife tinapeza mkazi kuno mawu awo aliwomveka iwo alembedwa mu baibulo kotero ine ndikuganiza ine ndikhoza kuwanena iwo iwo anati mkazi uyu anali hule izo zikutanthauza kuti iye anali mkazi wambiri yoyipa iye anayenera kuti akhale atakwatiwa kwa mwamuna ndipo akumachita ziwerewere ndi dziko ndipo iye anali mayi wati mahule totero iye anali ndi wana akazi ndipo ife tinajambula izo mwachilengedwe pokhala mu ndipo mmenemo ine mwini kuziona izo mulemba kuona ziphunziso zake ndi chilichonse ine ndikukhulupira kuti ambuye aziyika izo mwangwiro pa mzere kuti izo sizingakhoze kukhala china chilichonse koma mpingo wa katolika ndiyo njira yokhayo imene izo zingakhoze kukhalira ndipo kodi iye anapereka kubala kwa chiyani mipingo ya chiprotestanti chimodzimodzi iye anatero ndipo iye anali nacho mudzanja lake chikho cha vinyo wa ziwerewere zake ndipo iye anali kuchipereka icho kwa mafumu a dziko lapansi ndipo iye anali wolamulira wapa dziko lapansi lonse kuyankhula mwauzimu ndipo ndiko kulondola chimodzimodzi palibenso wina penyani tiyeni ife tikhoza kubwerera mbuyo kwa Danieli ndikukatenga fano liyang'ana fanolo mutu wa golide ufumu wa chibabeloni mkuwa kapena siliva medio pezia mkuwa alekizanda wotchuka ndiwena otero ufumu wa Greek kenako maufumu a chiroma roma wakummawa ndi wakumadzulo mapaza awiri ngozinikirani maufumu khumi awa amene chimodzimodzi akubwera ndi nyanga khumizi zimene ife tinali kuzikamba mawa uno muli wonse wa maufumu khumi awo amene anali wodauke uko kunali chitsulo ndi dongo zidasakanizika limodzi ndipo chitsulo izi chinabwera kuchokera ku miyendo amene anali Roma ngoko kuli msemba wa Chiroma utasakanizika mufuko lilonse limene lilipo pansi pakumwamba kupyolera mu mpingo wa katolika ndiko kulondola chimodzimodzi ngo izo sizikanakhoza kusakanizikana paliponse ndipo iwo ali kukwatirana mosakanizana pakati pa wina ndi mzake baibulo linati iwo akanatero ngoyang'anani pa iwo lero nyamata wanu akamayenda ndi msungano wa chikatolika pamene iwo afika poti akwatirane iwo ayenera kulonjeza kuti alelana awo mwachikatolika mwaona konsekonse onani ndiko kuti aswe mphamvu ya winayo koma ndi chiyani icho aibulo limachitcha chinthu chonsecho kuti ndi chachiwerewere chomwe kodinu muchita chiyani ngokulondola ndipo momwe machimo a anthu ati adzachezeredwe petinabwerera ku Deuteronomy kuti isonyeze kuti mwana wapathengo mwana wa mchigololo sakanakhoza mkomwe kulowa mu msonkhano wa ambuye kwa mibado khumi ndi inayi zo zinali pansi pa lamulo ngo Khristu anabwera kuti adzakulise lamulo imochuluka bwanji momwe izo zilili tsopano ndipo ndi chiyani chikuchitika kwawa tafuta ndi chiyani ndi adama ang'ono awa pa nsewu lero akaza ang'ono okhwewa ndudu awa ndi ovala zazifupi adama ang'ono atsitsiro odula ndi zina zotero tafuta ndi chiyani ndi izo ndi chifukwa chakuti mayi wawo ankachita monga choncho izo zachezera kusaweruzika kuchokera ku mbado umodzi kupita ku mzake ndicho chimene icho chili ndipo kodi ife ti ndi chiyani ife tafika pamalo kungokhala chisakaniziko tikanthu koma nyansi za tchimo ndicho chifukwa mulungu wautsa rasha kutsidyako ndi bomba la atomiki kuti akalisesepo iyo monga kusefukira kwa chigumula kunalili pamene iye anakweza mitambo zedi iye watero ndipo baibulo likunena choncho Russia, dziko la chibunja monga iwo alili achibunja achita mantheradi kusewera chimodzimodzi basi mumanja a mulungu wamphamvu zonse basi monga mfumu Nebukadinezara anali woti awononge Israeli kwata kuti iwo analephera kuyenda ndi mulungu Russia akuuka kumene apo kuti abwezerere oyera ampingo wa chikatolika pa magazi amene iye wakhetsa awoyera Baibulo linanena chomwecho iye atenga chinthu chonsecho kotero penyaninso ngati mayi wawo anali msungwana wa makolasi ndipo agogo awo akazi ndi mayi awo anali wadama kodi iye ali chiyani lero wakwasakwasa wodolola ndi kuvula ana ake adzakhala chiyani koinu mukuti kodi mulungu amachita zimenezo inde bwana mulungu amachezera kusaweruzika kwa wana mbado ngakhale mpaka mibado khumi ndi inayi ndipo ngati Khristu anabwera kudzakulisa ife tinganene kuti mibado zana kapena mibado mazana asanu bwanji iye anati iwo akale inu munawamva iwo kuti iwo anthawi yakalewo inu musati muzipha ine ndikuti kwa inu yense amene ati amukwire mʼbale wake popanda chifukwa wapha kale inu mwawamva iwo akunena iwo anthawi zakalewo inu musati muzichita chigololo koma ine ndikuti amene ayang'ana pankazi kuti amukhumbire iye wachita chigololo kale ndi iye iye anapanga izo kukulitsa ndi chiyani kuchipanga icho kukula nthawi zambiri ndipo ngati pansi pa lamulo izo zinali mibado khumi ndi inayi modalika bwanji momwe chinthu chomwecho chili chitenge lero ndipo nyamata ndi mwamuna wa usingu wapakati ndi amuna wokwatira alibe konse kulemekeza kwa malumbiriro awo achikwati kanji wamangolenga akazi ndi kumagona nawo iwo paliponse ndipo monga ngati agalu wamba galu alinako kulemekeza kwabwinoko ndi makhalidwe abwinoko kuposa omwe anthu ena alinako ndipo ine ndikudziwa kuti ndizaukali kwambiri koma ndikokulondola kwa chiyani ndipo mipingo ikupita motsatira kumene ndipo sakunena kanthu za izo kwa chiyani iwo akungochita monga mayi wawo amachitira mpingo yatengera izo chifukwa mpingo ndi mpingo wa chiprotestanti uwu unabwera kuchokera mu mpingo wa katolika machimwa mpingo wa katolika achezera pa chiprotestanti tuli izo zili kotero mphika sungakhoze kuchake tulo kuda ndichimodzimodzi zoona tuna ife tikuzipeza ndipo mulemba ife tinazipeza ndipo ine sindinakaone konse kolembedwa pa tebulo apa usikuno ndinati mundionetse ine mala amodzi pamene mulungu anayamba watsozapo chipembedzo ndionetse ine mala amodzi pamene mulungu anayamba watsozapo mlaliki wa mkazi mundionetse ine mala amodzi pamene mulungu anayamba watsozapo kukonga mundionetse ine mala amodzi pamene mulungu anayamba watsozapo kutsanulira mundionetse ine mala amodzi pamene mulungu anayamba wakhala naye aliyense atabatizidwa mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera pezani zinthu zimenezi ndipo komabe ife mowirikiza timachita zimenezi izo zili kumene mu mpingo monse tsopano ine ndinati njira yanu chifukwa chimene ife sitinakhoza kukhala chibaptisti chifukwa ife timakhulupirira mukubatizidwa mu dzina la ambuye yesu khristu palibe mmodzi anayambapo mu baibulo anabatizidwa mwa njira ina iliyonse inu mukandionesa ine mala amodzi pamene munthu mmodzi anabatizidwa mudzina la Atate Mwana Mzimu Woyera ine ndikweza manja anga ndikunena kuti ine ndine neneri wabodza kwangali baibulo limanena kuti inu muyenera kubatizidwa mudzina la Yesu Khristu izo zikutandaza kuti inu muyenera kuzichita izo mwanjira imeneyo paulo anawalamulira iwo kuti abatizidwe kachiwiri ndipo kandu momwe iwo analata batizidwira iwo amayenera kubwera kuti adzabatizidwe kachiwiri iwo anabatizidwa ndi munthu yemweyo amene mbatiza Yesu Khristu Yohani mbatizi iye anati izo sizigwira ntchito panonso inu muyenera kubwera kuti mudzabatizidwe kachiwiri kwa iwo amene akuti achite zimenezo iwo asanalandire mzimu woyera linali dongosolo la mulungu ndikoza kupita mwakuya pang'ono kuposa pamenepo usikuno kwa chiyani yesu amasunga mawu ake kodi inu mukhulupira zimenezo tsopano pafupifupi nonse inu munali muno m'mawa uno koma ine ndikufuna kuyala pang'ono moonjezeranso pa izo bwanji paulo anatuma kulamulira izo zitachitika kale paulo anati ngakhale ngati mngelo wochokera kumwamba atabwera ndi kulalikira china chilichonse nsiyeni iye akhale wotembereredwa tsopano inu mukuti ife tinako kuwala kwatsopano pa izo ainu mulibe chochimene ndiyelekeza nadzanacho kwa eva kuwala kwina kwatsopano simukusowa kuwala kwatsopano ayi inu mukusowa kuyenda mukuwala kumene mulungu wakuyika kale apa ndizozoze tsopano penyanizi kubwera kwake chabe pamene iwo anabwera pansi kuchokera ku phiri lachiwalitsiro yesu anati kwa ophunzira ake kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine yani mwina akuti inu ndinu mose kapena eliya mmodzi wa aneneri iye anati inuyo mukuti ndindani iye anati petro anati inu ndinu khristu mwana wa mulungu wamoyo iye anati wodala ndiwe simoni mwana wa yonasi pakuti thupi ndi magazi sizinawululire izi kwa iwe kona izo sizimabwera kupyolera mu seminale izo sizimabwera kupyolera muzipembedzo thupi ndi magazi sizinawululire izi kwa iwe wesu unazipfunzire izo konse kupyolera mu sukulu iliyonse ya za mulungu koma atate wanga amene ali kumwamba awululira izi kwa iwe popa thandwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za gehena sizidzapambana motsutsa iwo vumbuluso la uzimu la yemwe iye ali zindikirani ndipo ine ndikuti iwe ndiwe petro ndipo ine ndidzapereka kwa iwe mafungulo aku ufumu ndipo chilichonse chimene iwe kuti umange pa dziko lapansi ine ndidzachimanga icho kumwamba chilichonse chimene iwe kuti uchimasule pa dziko lapansi ine ndidzachimasula icho kumwamba tsopano iye amayenera kusunga mawu ake kapena iye sanali mulungu tsopano ndipo pamene iye anachita izo masiku pang'ono kenapo iye anapachikidwa anauka anakwera kupita kumwamba ndipo petulo anatsegula uthenga pa tsiku la pentekosite kodi iye anachita izo iye ndithudi iye anatero tsopano penyani pamene iye akanati iwo onse anali akuwatonza iwo chifukwa kuti iwo anali odzazidwa ndi mzimu iwo ankatchedwa osokonezeka oyera odzikuguduza kapena mtundu wina wa dzina monga choncho iwo ngakhale kumaseka pa iwo ndipo ankati awa aledzera ndi vinyo watsopano ndipo petulo atayimirira pakati pa iwo anakweza liwu lake ndipo iye anati amuna ndi abale mvetserani liwu langa mvetserani mawu anga ndipo mverani kwa ine awa sanaledzere monga inu mukuganizira kuti iwo ali ili ndi ola lachitatu chabe la tsiku koma ichi ndi chija chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweri ndipo izo zidzachitika mu masiku otsiriza kuti ine ndidzasanulira za mzimu wanga ndi chimene iye akanati adzachite pa ana ake amuna ndi ana ake akazi ndi adzakazi ake ndi wena otero mu tsikulo ndipo pamene iwo anayamba kumvetsa izi iwo anachekedwa mu mtima mwawo pakuti iwo anamumva munthu yemwe sankadziwa ma apisi ake komabe iwo amayenera kumvetsera kwa iye podziwa kuti iye anali ndi china chake mkati mwa iye chikumuwotcha iye mmenemu mzimu woyera kumuletsa iye bwanji izo zikanakhala ngati kuyesa kuti uzimise moto pa nyumba youma pa tsiku la mphepo iwe sukanakhoza kuchita izo iye anali atadzazidwa ndi mzimu woyera ndipo kodi iye anachita chiyani tsopano iwo anati chabwino amuna ndi abale kodi ife tingakhoze kuchita chiyani kuti tipulumutsidwe tsopano tamalira petulo iwe uli nawo mafungulo aku ufumu mwaona tsopano pamene yesu anauka pa tsiku lachitatu iye analibe mafungulo aku ufumu wakumwamba kodi inu mumadziwa zimenezo iye anati ine ndinawo mafungulo a imfa ndi gehena koma osati aku ufumu ndipo iwo anali atapasidwa kwa petulo Tumone yana ati Petro, ndili chonse chimene iwe utumasule pa dziko lapansi, ine ndidzachimasula icho kumwamba. Chimene iwe umange pa dziko lapansi, ine ndidzachimanga icho kumwamba. Tuona apa iye akuyima ali ndi mafungulo kuti atsekulire chinthu chodalitsiwa ichi kwa dziko. Ndipo apa iye ali nawo mafungulo pa dzanja lake, kwa iwo akumufunsa, kodi ife tingakhoze kuchita chiyani kuti tikhale opulumusidwa? Tsopano, chibekani chimene atumwi ananena kuti achite, Mulungu ayenera kuzindikira izo kumwamba, ngati iye anamupatsa iye ulamuliro umenewo. Tsono Petro anati, lapani wina aliyense wa inu, ndipo mukhale obatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhulupiriro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera. Kodi uko ndi kulondola uko? Ndipo ndicho chifukwa. Mafungulo anatembenuzika kumwamba ku dzina lina lililonse, njira ina iliyonse, ena aliwonse, maonekedwe wena aliwonse. Iwo anatembenuzika pa dziko lapansi, ndipo iwo anatembenuzika kumwamba, kapena Yesu anasunge mawu ake kwa Petulo. Ndipo malo aliwonse mu Baibulo, iwo anabatizidwa pambuyo pa izo, iwo anali kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo iwo amene anabatizidwa izo zisanachitike, amayenera kubwera ndi kudzabatizidwanso kachiwiri mu dzina la Yesu Khristu kuti alandire mzimu woyera. Ndipo kukhoza izo zikuyendabe mofanana. Kotero, ngati ife tikuphunzitsa ubatizo mu dzina la Atate Mwana ndi mzimu woyera, uwo ndi uneneri wabodza. Tsopano, ine sindikufuna kuti ndikupwetekeni inu, koma ine ndiyenera kukakanikizira izi pansi kotero kuti mpingo uwu udziwe chiyani. Ife sili pano ngati gulu la magogo ong'aluka losaphunzira, ife tikudziwa pamene ife tili kuyima mu mawu a Mulungu. Mwaona, ife tikudziwa. Ine ndikudzutsa wina aliyense kuti andisonyeze ine malo amodzi pamene wina aliyense anabatizidwapo konse mu dzina la Atate Mwana mzimu woyera. Tsopano, kodi inu mukamvetsera ku uneneri wabodza kapena choonadi? Chifunzani malemba, izo zili kwa inu. Ndionetseni ine pamene munthu mmodzi mu Baibulo, pamene mpingo unayamba wadzozedwa chipembezo konse mu Baibulo. Ndionetse ine mu Baibulo pamene iwo anayamba adzodza konse mlaliki wa mkazi. Mundionetse ine mu Baibulo pamene zinthu zonse zimene ife takhala tikuzikamba zinayamba zadzozedwa konse mu Baibulo. Izo sizili mmenemo. Tiwuzeni ine malo amodzi, inu mumapita ku chipembezo. Chabwino pamene a Methodist anaukapo, iwo ankalalikira kuyeretsedwa. Zozabwino. Koma pamene iwo anachita izo, iwo anapanga chipembezo. Ndipo icho chinakhazikitsa izo. Ndiyo chifukwa Bible linati, inu muli nalo dzina. Inu mukuti, ine ndine Mkhristu. Chabwino, ndi chipembezo chiti chimene inu muli yake. Inu mukuti, cha Methodist, bwanji ndinu wachiwerewere ndiye. Ine ndine wa Baptist, wachiwerewere. Pentekosite ndinu wachiwerewere. Inu ndinu ampingo umenewo, inu munayenera kukhala a Khristu. Mulibe ntchito yomanena kuti Methodist, Baptist. Ngati ndinu Mkhristu, ndinu Mkhristu mu mtima. Zilizonse za zipembezo izo, ndikoza kubala wana. Wana a Mulungu, ndiko kulondola. Ma pamene inu mukuganiza kuti inu mukupita kumwamba basi chifukwa chakuti ndinu wa Methodist kapena wa Baptist, inu mukulakwitsa. Ndipo ndiyo chifukwa chimene ife tinakhala kunja kwa chinthu chimenecho. Kwaji ana Baptist sanga khoze kuona. Ine ndinamufunsa munthu wa Methodist kuno akulemba lingaliro limene analilemba kale lapita chabelo. Iye anati chinthu chokha chimene ife tili nacho modzutsa inu, inu mumapezeka pamene pali a Chipentekosti. Ine ndinati ifeyo ndi ndani? Ife a Methodist. Ine ndinati chabwino, ine ndikukuwuzani chimene ine ndili ndichite. Ine ndibwera ku mzinda wanu, ndipo inu muwalole a Methodist athandizire iwo. Oh, anali ndikuti ife singakhoze kuchita izi. Ndinati ndicho. Ndicho chimene ine ndimaganiza. Ine ndimakhala ndi achipentekosite, kwa achipentekosite amakhulupirira izo. Kokulondola, iwo amasonkhanira pozungulira izi. Iwo ndi amene akupezapo phindu lake. Tiyangali amene anawerenga nkhanija mu Life Magazine posachedwa pomwepa yokhuza mpingo wa achipentekosite. Ndicho chimodzi cha zazikulu zopambana mu mbalo uno. Ndiwo apeza otembenuka ambiri mu chaka chimodzi kuposa mipingo ina yonse kuyika pamodzi. Kwa chiyani? Ngakhale madzola kwisa zawo, Mulungu ali kuwasunthira iwo patsogolo, pa iwo anakhulupirira choonadi ndipo akugubabe cha mtsogolo ndi icho. Choonadi, koma kodi ife tikuchita chiyani tsopano? Ndicho chifukwa ife sitili chipembezo. Ndipo motsimikiza basi, monga chipentekosite chikupanga chipembezo, ndipo pamene mbuyo kudali, pamene mzimu woyera unasanduliridwa koyamba pa mpingo wa chipentekosite zaka 40 zapitazo, ndipo iwo anayamba kuyankhula ndi malilime imodzi yamphaso, ndiyo yochepetsetsa yamphaso. ndiyo ya kumapeto ya mpaso malingana ndi Paulo oyera ndikuyankhula ndi malilime ndipo mwansanga momwe amene Yohane wagwera oyiwa kuti ife taupeza iwo tsopano ndipo Yohane apanga chipembedzo General Council chimene chili tsopano Assemblies of God. Oh, palibe amene ali nawo iwo kupatula inu mutayankhula ndi malilime ndipo Mulungu anangosunthira kutali kumene kuchoka kwa iwo ndikuwasiya iwo atakhala pamenepo. Ndithudi inde bwana motsatira kunadza umozi ndipo anaupeza uko ubatizo mu dzina la Yesu Yohane ali oi batili nawo iwo iwo anapanga bungwe kodi iwo anachita chiyani Mulungu anangosundira kunja komwe ndipo anawasiya iwo atakhala pamenepo izakwa aliyense amene afuna mumulole iye abwere onani aumozi sangakhoza kupita kwa assemblies sangakhoza kupita kwa aumozi ine ndiyankhulapo kwa ena amuna abwino amene iwo ali nawo bambo gosi ndi dokota popu ndi ambiri amuna amene ali amuna otchuka mu ine ndinakhala pansi ndi iwo ine ndinati mungakhoze bwanji inu kuphunzitsa umboni woyamba umenewo monga sikolala chabwino anali mbale Branham mmodzi awiri kapena atatu a iwo anali oona kwenikwene anati ife tikudziwa izo ndi zolakwika koma ife ndingakhoze kuchita chiyani ngati ife tinena chilichonse chokhuza izo tsopano bwanji icho chisokoneza dongosolo lonselo zedi ndipo inu simukhala bishopu pameneponso woyang'anira wamkulu ndi loganizolo kale ine kunali bwino ndikanakhala ndi mishoni yaing'ono pa ngodya kapena kulalikira pansi pa mtengo wa paini ndikukhala nacho choonadi ndithudi ndikumadziwa kuti uli kunena choonadi munthu amafuna choonadi ndipo inu muli wokakamizidwa monga mkhrisitu kuti muzinyamula umboni wa choonadi Mulungu akakufunsani inu chifukwa cha izi ye pa zinthu izi ngati inu simunakhale mutabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu ndipo inu simunachite zinthu izi ndipo inu simunalandire mzimu woyera inu mukuti o ine ndinayankhula ndi malilime izo sizikutandaza kuti inu muli nawo mzimu woyera ine ndaonapo mfiti tachikazi mfiti zachimuna ziwanda ndi china chilichonse zikuyankhula mu malilime ndithudi iwo alibe ayi mzimu woyera ndipo inu mukudziwa zimenezi kumwa magazi kuchokera mchigaza cha munthu ndikumabvina ndikuitana mdielekezi ndikuyankhula mu malilime iwo alibe ayi mzimu woyera kotero chifukwa inu mwayankhula ndi malilime izo sizikutandauza kuti inu muli nawo iwo njira yokha imene inu mumadziwira kuti muli nawo iwo pamene mzimu wanu uchitirana umboni ndi mzimu wake ndipo zipatso za mzimu zikukutsatirani inu zikondi chikhulupiriro chimwemwe mtendere kupirira ubwino kufatsa ulemu ndi pamene inu mumadziwa kuti inu muli nawo mzimu woyera iwo umadzichitira umboni za iwo wokha tsopano pamene inu mukuyesera kuti mudalire pa chifukwa inu ndinu a assemblies kapena a baptist kapena a presbyteria inu mukuona chimene inu mukuchita inu mukudzitengera dzina la wachiwerewere ndiko kulondola chimodzimodzi chokanimo mu chinthu chimenecho bweraniko muchoke kwa icho ine sindikutandauza kutuluka mu mpingo wanu kapena chilichonse inu muchite zimene inu mukufuna kuti muchite pa izo koma bweraniko muchoke podalira izo oh ine ndine wa presbyteria ife simakhulupirira mu masiku azozizwisa inu simukhulupirira izo baibulo limaphunzitsa izo o ine ndine wampingo wa khrisitu iwo amanena kuti masiku azozizwisa anapita iwo ndi aneneri abodza ine ndikhoza kukuonetsani inu pamene yesu khristu anapereka mphamvu kwa mpingo kuti ukachize odwala ndikuukisa akufa ndikutulusa ziwanda tutsa munthu aliyense kuti andionetse ine lemba mu baibulo pamene iye anazichosa izo mu mpingo ichiyani chimene chinatengera izo kutali mbalume yanu yomwe kulondola osatima wa mulungu mzimu woyera uchitisabe ntchitoyo kupangika upitabe patsogolo pomwe chimodzimodzi basi ndipo iye adzatelo kwa nthawi zonse ndiyo chifukwa ife sitili chipembezo ayi wokhala nawo maonekedwe awu mulungu ndi kumakana mphamvu yakeyo kuchokera kwa utelo temenukirani kutali ife sitimakhulupirira mu zinthu zimenezo tsopano izo zinayambika motani konse ife tiyenera kufulumira ndi kufika kwa izo basi mwansanga monga ife tingathere tsopano momwe izo zinayambira konse tsopano ife tili nawo malemba ochuluka ndalemba apa okhuza mzimu woyera ndipo chinthu china ife tinapanga kutsutsa usiku watha pa khama la oyera osati mwa njira imene a baptist amakhulupirira izo ayi bwana ine zedi ndimasiyana nawo a baptist ndi ganizo lawo la kulingaliro kwawo kwa chikalavini ine ndithudi sindimagwirizana nawo a presbyteria Ine zimagwizana nawo a Methodist panjira yawo ya chipulso cha Arminia. Inde bwana. Koma iwo onse alinacho choonadi. Koma iwe uyenera kuchibweresa icho kumbuyo kuno kumene icho chili choonadi. Mwamene inu muthamangira uko kunja, inu mumathamanga mopenga nazo izo. Ndithudi Abaptisti anabwera mmenemo, anabatiza angapo kuno mkumiza, ndipo mlaliki anawabatiza iwo asandiana ipa khumi amasula ndudu. Bwelera kunja ndikukaima kunja uko ndikukasewera juga atsenga usiku wonse kuthamanga pozungulira ndi malonda okhota akatangale ndipo akazi onse akuvala akabudula kunja uko akuthamanga konse kuno mu misewu ndikumadula tsitsi lawo ndikumasuta ndikumayankhula ndi mabwando ang'ono akuluka ndikusoka ndikumanena nthabwala zauve ndipo inu mukuchitcha chimenecho chikhristu. Ndipo inu mukuganiza kuti inu muli nacho chitetezero cha muyaya. Inu mukupita ku gehena monga choncho. Inu timungadzisangalatsira nokha kumwamba mwanjira iliyonse. Ndithudi ayi. Chimenecho chitetezero cha muyaya. Koma pamene munthu ali wobadwa kachiwiri wa mzimu woyera. Ndipo inu apentekoste chifukwa chakuti inu munadumpha m'mamba ndi pansi, munayankhula mu malilime, munathamanga chokwera ndi chotsika mkampata. Izo sizikutandauza kuti inu muli nacho chitetezero cha muyaya. Sani mutengere konse izo mmutu mwanu. Ayi bwana, izo ndithudi sizimatero. Kwa inu mukudziwa kuti wanu omwe, moyo wanu omwe umakuchitirani inu mboni kuti inu simuli bwino ndi Mulungu. Ndiko kulondola. Inu simuli bwino. Chimenecho sichitetezero cha muyaya apobe. Koma ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Kodi chilipo chitetezero cha muyaya? Baibulo linanena chomwecho. Baibulo linanena kuti mayina athu anayikidwa pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa dziko lisanayambe konse. Monga ine ndinanena mawa uno, ine ndikunena izo kachiwiri. Munthu amene analemba nyimbo panali dzina la sopano lalembedwa mu ulemerero usiku uno ndipo ndilanga lingaliro lake linali lonse labwino koma iye anali kulakwisa mwa malemba. Dzina lako sinalayikidwa umo pa usiku umene iwe unapulumutsidwa. Dzina lako malingana ndi Baibulo, malingana ndi chivumbulutso 13:17 ndi mwina modelo linayikidwa pamenepo dziko lisanayambe konse. Ndipo Yesu Khristu anaphedwa asanayikidwe maziko a dziko. Mulungu akanakhoza bwanji yemwe ali wopanda malire? Akanakhoza bwanji Mulungu wopanda malire akudziwa mapeto kuchokera kuchiyambi? Akanakhoza bwanji nkhomwe iye kuloleza tchimo kuti libwere pa dziko lapansi ngati izo sizinali kwa cholinga? Kungoti tidikire kumbuyo tsopano zinthu zina zimene ife tazinena kale. Chiyani chinali choyamba, mpulumutsi kapena wochimwa? Mpulumutsi zedi. Ndi chiyani chimene chili champhamvu kwambiri, mpulumutsi kapena wochimwa? Ngati mpulumutsi angakhoze kulichotsa tchimo, iye ndi wamphamvu kwambiri. Chabwino, chifukwa chiyani iye analoleza tchimo kuti lichitike mu malo oyambirira kuti asonyeze kuti iye anali mpulumutsi? Nchiyani chimene chili champhamvu kwambiri, mchirisi kapena matenda? Mchirisi. Ndiye chifukwa chiyani iye analola matenda kubwera kuti asonyeze kuti iye anali mchirisi? Ine ndikumvelera mwachipembezo pomwe pano. Inde bwana. Oh my, ndizo zikhumbo zake. Ndiye chifukwa iye analola vuto kuti libwere. Ndiye chifukwa iye analola chisoni kuti libwere kuti asonyeze kuti iye ali chisangalalo. Zedi izo zili. Ndiye chifukwa ife tili ndi usiku kuti utsimikizire kuti ulipo usana. Ndiye chifukwa ife tili nako kupitsa mtima kuti tisonyeze kuti ulipo mtendere. Zedi ndizotsutsa, ndizolondola. Oh, iye ali wodabwitsa. Tsopano kodi izo zinayamba motani? Ife tifika molunjika kwa izo basi mwansanga monga momwe ife tingathere, kotero ine ndisakusungeni inu usiku wonse. Tsopano apo payenera kukhala chiyambi cha zinthu zonse. Ndipo ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Tsopano izi zikhoza inu mungoziyika izi mthumba la Chibrani. Inu simusowa kuyika izi limodzi ndi mbale yozolowerereka. Koma mveserani kwa izi. Ngati inu muli cholengedwa cha muyaya, ndiye inu munalibe chiyambi konse kapena simungakhale nawo mathero konse. Pakuti muyaya umachokera ku mawu a chimene chilibe chiyambi kapena chilibe mapeto. Kodi inu simukukumbukira izo? Ine ndinanena mawa uno kuti momwe Melikizedeki uja pamene iye anakumana ndi Abraham akubwera kuchokera kokapha mafumu. Ndipo Baibulo linanena mu Ahebri 7 kuti kuti Levi anapeleka zachikumi kwa Melikizedeki pamene iye anali muchiuno cha abambo ake Abraham. Abraham anabala Isaki, Isaki anabala Yakobo, Yakobo anabala Levi amene anali bambo agogo amuna ndi agogo amuna abambo ake. Kwa pamene Levi anali muchiuno cha agogo amuna abambo ake, Baibulo likumupatsa iye kuyamikira chifukwa chopereka zachikumi kwa Melikizedeki. Kuyankhula zamuyaya, mai mai. Yes, ananene mkomwe kuti iye anachita izo mwamthunzi. Iye mwakuyankhula kwina, anachita izo. Baibulo linati iye anapereka zachikumi. Amen. Yenga lipatabwela kupyolela mumbewu yolondola. Pamene Paulo analalikira uthenga, ine ndinali kumeneko ndipo inu munali kumeneko. Ife tifukabodi lilowe muzimenezo mumaminiti chabe mpaka ku makutu athu. Zindikirani ndiyo chimene lemba limadzinenera kwa ife. Ngakhale kupita kutali kumbuyo tangoganizana. Levi kenako Yakobo bambo ake, kenako Isaki bambo ake, kenako Abrahamu bambo ake, agogo amuna abambo ake. Pamene Levi anali muchiuno cha agogo amuna abambo ake, iye anapeleka zachikumi kwa Melikizedeki. Ndani mfuna ndikufunseni inu, awa anali ndani? Yobu 27:38. Pamene iye anali, iwe unali kuti pamene ine ndinkayika maziko a dziko lapansi? Pamene nyenyezi za mmawa zinkaimba limodzi, ndi wana amuna a Mulungu anafuulira mwachisangalalo. Ana amuna a Mulungu amenewa anali ndani amene anali kufuulira mwachisangalalo? Yesu anawawuza iwo kuti ine ndinali nacho chisangalalo ndi inu maziko a dziko asanakhalepo. Ife sitili zolengedwa za nthawi, ndife zolengedwa za umuyaya. Palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate wanga atamukoka iye. Wonse amene abwera kwa ine, ine ndidzawapasa iwo moyo wamuyaya ndikumuukitsa iye pa masiku otsiriza. Palibe mmodzi angakhoze kuwakwatula iwo kuchokera mʼdzanja la Atate wanga amene akuwapereka iwo kwa ine. Inu mungataye motani? Onani, inu mukuchita mantha, inu mukuopa, inu mukuthamanga mozungulira kuno. Ndipo ndiwo umodzi wa umboni wapambana mu dziko. Inu simunakhale muli kulikonse panobe. Ndiko kulondola. Mulungu angakhoze bwanji konse kukupulumusani inu ngati iye ndi angati mu mpingo uno mungakweze manja anu ndipo mukhupira kuti Mulungu ali wopanda malire? Inu mukudziwa chimene mawu oti wopanda malire amatanthauza? Zosangwiro basi. Wopanda malire, inu simungakhoze, inu simungakhoze kuwafotokoza mawu oti wopanda malire. Kodi inu munayamba mwatengapo kamera yanu ndikuyika iyo pa kupanda malire? Bwanji izo zimangotanthauza kuchokera pamenepo kupitirira. Tabwino, palibe njira yokujambulira iko mwina mulimonse. Tabwino ndiyo chimene Mulungu ali, iye ali wopanda malire. Ndipo ngati iye ali wopanda malire, apo sipanakhoza kukhala pali mphumudera, popanda njenje, popanda tongole, popanda nsabwe, popanda thekenya. Kapena popanda kanthu kamene kanayamba kakhalapo pa dziko lapansi, kapena kamene kanati kadzakhalepo konse, koma kamene Mulungu anakadziwa iko dziko lisanaumbidwe konse. Apo pali lingaliro lina la kupanda malire. Chabwino, ndiye Mulungu wopanda malire amene amakupulumusani inu pano, akudziwa kuti iye akuti adzakutayeni inu sabata lotsatira, kapena mwezi wa mawa, kapena chaka cha mawa, bwanji iye akugonjesa cholinga chomwecho. Iye sangakhoze kukutayani inu. Iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo osatha, ndipo sadzabwera konse muchiweruzo, koma wadusa kale kuchoka ku imfa kupita ku moyo. Sangakhoze kuchita izi. Inu sibwenzi mutatinso, iye amene ali wobadwa wa Mulungu samachita tchimo, pakuti mbewu ya Mulungu imakhala ilipobe mwa iye, ndipo iye sangakhoze kuchimwa. Iye angakhoze bwanji kuchimwa pamene apo pali nsembe ya tchimo kwa iye? Ine ndingakhale bwanji odwala pamene ine ndili mu thanzi langwiro? Ine ndingakhoze bwanji kukhala wakhungu pamene ine ndikukhoza kupenya? Oh my! Ine ndingakhoze bwanji kukhala mnyumba ndi kunja kwa nyumba pa nthawi yomweyo? Ine ndingakhoze bwanji kukhala woledzera ndi osaledzera pa nthawi yomweyo? Iwe sungakhoze kuchita izo! Ndipo pamene iwe wapulumutsidwa, iwe uli pansi pa chitetezero, ndipo machimo ako sawerengedwa kwa iwe. Kodi Davide sananene kuti wodala ali munthu yemwe Mulungu sasamuwerengerayi tchimo ndi kuyika tchimo kwa iye? Mulungu samasunga tchimo motsutsa cholengedwa chake. Izo za mphamvu umene sinkaka wa mmayere koma ndiyo Baibulo. Mulungu sadzawerengera tchimo kwa olungama. Mulungu mwachisomo chake kupyolera mu konzedwe latu osalowera kuti aliyense awonongeke konse koma kuti wonse akhoze kubwera kukulapa koma pokhala wopanda malire ndipo odziwa yemwe akanati adzabwere ndi yemwe sakanati adzabwere iye akanakhoza kukonzeratu chilichonse kuti chigwire ntchito mwachifuniro chake kati iye akanati asachire izo chifukwa chiyani iye analoleza tchimo mumalo oyambirira pamene iye anali mpulumutsi ngati pakanakhala kuti panalibe wochimwa iye sakanakhala konse mpulumusi chikhumbo chimene chinali mwa iye sikanakhoza kusololedwera kunja iye anadzakhala motani mchirisi konse iye anadzakhala motani mchirisi konse pa iye analoleza matenda kuti abwere kuti iye akakhoze kudzionetsera iye yekha ali mchirisi iye anali mchirisi inu mukanakhala motani konse iye akanadziwaka motani konse chikhumbo chake chikanakhoza kugwira motani ntchito konse iye akanakhoza motani kukhala mchirisi konse ngati pakanakhala palibe konse matenda aliwonse iye anayenera kuti aloleze matenda zosadabwisa paulo anati mwa aroma 8 munthu wopusa ndi ndani yemwe angamuuze wowumba choti achite nalo ilo ndani pamene dongo linauka ndi kunena bwanji mukundipanga inu ine motere kodi iye sanawutse farao kwa cholinga chomwecho kuti iye akakhoze kusonyeza ulemerero wake uko ku igupto iye amalimbitsa yemwe iye amufuna ndi kumulungamitsa yemwe iye amufuna iye amene akufuna kapena iye amene athamanga koma mulungu amene amaonesa chifundo kotero inu munalibe kanthu kochita nazo izo inu mulibe chinthu chimodzi choti muchite ngati chili chisomo ngati iyo ili mbaso ya ulere apo palibe chinthu chimene inu mungakhoze kuchita za iyo mulungu wayipereka iyo kwa inu ndipo ndicho chifuniro cha mulungu ndiyo chinthu chimene mulungu wakonzeratu kwa inu baibuli linena kuti ife ndinakonzedweratu kudzakhala ana okhazikisidwa ana amuna a mulungu asanakhalepo madziko a dziko ndiye pamene mulungu anapha mwana wankhosa mukuganiza kwake komwe asanakhalepo maziko a dziko kuti atsimikizire zikhumbo zake chimene iye anali pamene mwana wankhosa anaphedwa ife ndinaphedwa palimodzi ndi iye pamene magazi a mwana wankhosa anagwidwa mu malingaliro ake omwe kumbuyo uko asanayikidwe maziko a dziko mayina anga ndi anu analembedwa pa buku pomwepo zonse mukuganiza kwake kwakukulu iye ali wopanda malire ngati iye sanatero chifukwa chani iye analoleza izo champhamvu kwambiri ndichiti ine ndati mpulumusi kapena wochi ndichiti chimene chili ndi mphamvu zambiri ndiye champhamvucho chinayenera kuloleza chofowokeracho ndipo iye amangochita izo kwa ulemerero wake pamene iye anamupanga lusifala iye ankadziwa kuti iye akanadzakhala mdiyelekezi iye amayenera kuloleza kuti izo zikhale pamenepo kuti akasonyeze kuti iye anali mpulumusi khristu iye amayenera kuloleza izo kuti zichitike mwanjira imeneyi tsopano kuti baibulo silimanena kuti zinthu zonse zimagwirira ntchito limodzi kwa ubwino wa iwo amene akonda mulungu kotero inu mukuchita mantha ndi chiyani yani ife tikhale chilili ndi kumachita ndi mtima chifukwa cha ndewu iliyonse tisakhale ngati ng'ombe yoyendesedwa yosayankhula khala woti achite kupemphedwa ndi kunyengereredwa ndi kukhala wolimba mtima ine ndimakonda zimenezo kuyimirira njo ndakatulo yaing'ono imene inkandithandiza ine mochuluka kwambiri pamene ine ndinali mwana imamveka china chake monga chonchi kunali wachiroma wolemekezeka mmasiku a mfumu ya chiroma yemwe anamumva wamantha kufula pamaso palinga akuti oh ndimotetezeka mu mtengo wa mkuyu woterowo palibe mmodzi yemwe angakhoze kuugwedeza iwo oh ayi anatero olimba mtimayo ine ndipeza njira kapena kuuchititsa iwo ndi zimenezo tu ndiko kulondola ngati baibulo ili limaphunzitsa kuti yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse icho sinali chinthu chophweka pamene ine ndinatuluka mukachisi muno tsiku lija ndipo aliyense akundiwuza ine kuti izi zikanachitika ndipo izo zikanachitika iwe ukanatengedwa ngati wotentheka kuponyedwa mu ndende ndipo gulu lonse la zamankhwala likanakhala likukutsutsa iwe koma mulungu anali chita izo baibulo linati iye anali tsopano moto wachisisimuso kuyaka mu fuko lililonse pansi pakumwamba bwanji kuyimirira kwa icho Kodi inu umayichita bwanji ntchito yanu tsiku lilonse? Kodi inu mukuopsedwa nayo ntchito imene inu mwayipeza? Kodi inu mungakhoze kuima chilili ku ntchito ili mtsogolo? Kodi inu muli otopa ndi malingaliro opanda kanthu?
Azo zinthu zimenezi.
Kapena kodi inu mumayima kumene mpaka ku ntchito ili mtsogoloyo? Kapena kodi mantha akuthamanga mopyola inu iyo yonse? Ngati choncho chitani yotsatira imene inu mudayipeze. Pakuganiza kuti inu mukupita kuti mukayichite iyo. Mukhale nayo iyo. Lingani mumtima mwanu monga Daniele. Khalani ndi Mulungu. Kodi izi zonse zinachitika kuti? Izo zinachitika motani? Chiyani chimapangisa anthu kutero? Nga chiyani ife tangodzala pang'ono kuti tiwonongedwe? Mʼbale Branham, fotokozani kwa ine. Ndi chiyani chimene chimakupangitsani inu kuganiza kuti chinthu chonse ichi chiyenera kuti chifafanizidwepo? Icho chinafafanizidwapo kamodzi kale. Ndikulondera uko muchiwonongeko chachigumula. Tsopano apa pakubwera zinthu zakuyazina ndipo ife tikonzekera kuti tiwerenge. Tsopano ine ndikufuna inu mutemenuze ndine tsopano uko mu buku la Genesis pamutu wa 3. Ngati inu mukufuna kuti mudziwe chilichonse, ine ndikhoza kukuonetsani inu mu buku ili la Genesis pamene mwamba uliwonse ndi lingaliro lililonse ndi chilichonse chimene ife tili nacho lero lomwe tinayambira mu Genesis. Ndi angali amadziwa kuti Genesis amatanthauza chiyambi? Ndithudi ife tikuupeza mpingo wa katolika mu chiyambi, Babylon, Nimrod woyambitsa. Tikuupeza iwo pakati pa Baibulo, tikuupeza iwo kotsiriza kwa Baibulo. Ife tikupeza kuyesera kubweretsamo alaliki akazi mu chiyambi cha Baibulo pakupembeza zoyimikidwa za zing'ono zopangidwa kuchokera ku mizu. Ndi angali amene anayamba awerengapo za Hislop, two Babylons, mbiri yakale zabwino. Kafufuzeni mumbiri zakale izi. Iwo anali ndi mkazi. Ndiyena inu mukukumbukira ngakhale Yakobo anabati mulungu ka abambo ake ndipo mwana wake wamkazi anatibisa ito pansi pake ndi kutitengera ito kunja uko mu chipululu timene tinayipisa msasa kenako. Chabwino, tiye ndiwerenge apa tsopano mu Genesis. Tsopano serpenti anali wochenjera kwambiri kuposa chinyama chilichonse chakuthengo chimene Ambuye Mulungu anali atachipanga. Ndipo iye ananena kwa mkaziyo, eya, anati Mulungu kuti inu simudzadya za mtengo uliwonse wa mmunda. Mkaziyo ananena kwa serpenti, ife tikhoza kudya za chipaso cha mitengo ya mmunda. Koma za chipaso cha mtengo mkati mwa munda, Mulungu anena kuti inu musadye za icho ngakhale inu kuchikhuza icho kuopa kuti inu mungafe. Ndipo serpenti ananena kwa mkaziyo, inu sikuti mudzafa ndithu, pakuti Mulungu akudziwa kuti mu tsiku limene inu muti mudzadye za icho ndiye maso anu adzakhala wotseguka. Ukuona kusaka kuwala kwatsopano. Ndipo inu mudzakhala monga milungu wodziwa chabwino ndi choyipa. Ngona momwe anthu awa alili lero kuyesera kuti azichotserapo mu Baibulo bwanji? Kodi izo sizili mophweka mofanana basi kutsanulira kapena kukonga kapena njira iyi kapena njira iyo? Ayi bwana, Mulungu anayalika dongosolo ndipo ndiyo imene ife tiyenera kuti tizisatira iyi. Ndipo pamene mkaziyo anaona kuti mtengo unali wabwino kukhala chakudya ndipo kuti iwo unali wosangalasa kwa maso ndi mtengo kuti upange kuti uzikhumbiridwa kuti umupangise wina nzeru, iye anatenga zachipaso zake ndipo anazidya. Ndipo anakaperekanso kwa mwamuna wake limodzi naye ndipo iye anazidya. Ndipo maso awo a iwo onse anali otseguka ndipo iwo anadziwa iwo anali amaliseche. Ndipo iwo anadzisokera masamba amkuyu limodzi ndipo anadzipangira okha matewera. Ine ndikanakonda kuti ndiime apa kwa miniti. Tsopano payenera kuti pakhale chiyambi chachilichonse. Inu munali nacho chiyambi. Tsopano ife apa ndi pamene ine ndikufuna kukhazikitsirapo chinthu chonsechi pamenepo. Tsopano ife takamba za izo mu misonkhano iwiri yotsiriza iyi ndi mpaka apa. Tsopano mmawa uno ife tinapita kumbuyo ndipo tinachita masewero mu Baibulo kuti pamene Mulungu anali kupanga dziko lapansi kuti pamene iye anali kupanga mikweya yeno mikweya imeneyo inadzakhala kasha ndi potash ndi zinthu zosiyana. Iye anali akupanga thupi lanu. Iye anali akuyala nyumbayo monga mmisiri wamkulu wodziwa monga womanga akuyalika zida zake kuti amange ntchito ya manyumba. Iye anali akupanga thupi lanu ndipo iye anali nalo ilo lili pamenepo. Iye ankadziwa chimodzimodzi basi mu malingaliro ake chimene chinali choti chichitidwe. Dzanja ili Mulungu anapanga dzanja limenelo iye asanati pamene iye anali akupanga dziko. Koma mzimu wanga iye anaupanga pasanakhale dziko. Tsopano koma dzanja ili ndi thupili iye anazipanga pamene iye ankapanga dziko. Pa thupili linabwera kuchokera ku dziko lapansi ndipo likubwera ku dziko lomwe. Mulungu anazipanga izo. Iye anaziyika izo zonse kunja mu choyang'anirapo chake chachikulu mu dongosolo lake. Tsono pamene iye anapita kuti apange dziko lapansi, iye anamupanga munthu. Ndipo munthuyo sankaoneka bwino kumene. Tsono ife tinali nazo izo mawa uno, tinapita kupyola musewero. Momwe kuti atati anabwera pansi ndipo anayang'ana pa mwana wawo wopangidwa mu maonekedwe awo ndi zina zotero. Ndiye iye anamupangira iye mkazi mzake womuthandizira. Tsono kumbukirani. Kuti zonse za zolengedwa za dziko lapansi Adamu anali atazitcha izo mayina. Iye anapanga ng'ombe ndi zamoyo ndi chilichonse. Ndipo lero ife olondola zaka ndi malingaliro osiyana akulu a sayansi akhala kuyesa kwa zaka 5 ndi chimodzi kuti achipeze chilumikizo chosowa chimenechi. Chifukwa chake nyama imeneyo munthu ali moyo wa nyama ife tikudziwa zimenezi. Kuti ife tapangidwa ndipo mkazi alitabe gawo la mamuna chochokera ku China. Mkazi sanali mukulenga koyambirira. Mulungu anali atasiya kulenga kwa zaka ndi zaka ndi zaka mpaka iye anamupanga mkazi kuchokera mu njiti ya mbali yake. Adamu anali atatchula mayina kale chilengedwe chonse china chilichonse. Koma iye sanali kanthu kwa iye mwini. Kotero iye anamupangira iye mzake womuthandizira. Anatenga njiti kuchokera mu mbali yake anatseka potsegukapo ndipo anapanga mzake wothandizira kwa iye. Ndipo mwamuna mwa mzimu wake anali zonse mwamuna ndi mkazi. Ndipo mkazi alichabe gawo la mwamuna. Ndipo pamene mwamuna azitengera kwa iye yekha mkazi. Ndipo ngati iye ali molondola mkazi wake, mkazi wopatsidwa ndi Mulungu, iye adzakhala basi kwa iye ngati gawo la iye. Ndicho chifukwa inu muli ndi zosokonezeka zambiri mu ukwati. Chifukwa chakuti inu mumapita panja ndi ukaona msungwana wina wa maso okongola a brown kapena maso a blue kapena china chake monga icho ndi maonekedwe ena okongola ndipo inu mumagwera iye. Nthawi yoyamba yomwe iye adakhale ndi mwana wake woyamba mano amenewo amagweruka ndipo iye amayamba makwinya ndi kukalamba ndiye inu mumafuna kumukankhira iye kunja. Ndipo ena inu akazi mumapeza nyamata wina wang'ono watsitsiro walolokera pansi ndipo chitini cha mafuta cha amayi ake chitakhuthuludwira mwatheka pa ilo ndipo litapoteka. Ko ilo lonse lidzakuzukamo. Ine ndikudziwa izo mwazondichitikira. Koma ndi chiyani chimachitika? Ndi chiyani icho? Inu mumagwera pa zimenezo. Inu mumayenera kuti mupembere poyamba. Chifukwa mkazi ali gawo la iye. Ndipo ngati inu mwamukumbatira mkazi muchifukwa chanu, mukutenga iye kukhala mkazi wanu. Ndipo inu iye amapanga chitindo pa inu. Tinena izo monga chonchi kuti inu mumvetse. Ndipo mkazi wina aliyense akabwera pa chifukwa chimenecho sakwanira chitindo chimenecho. Ndipo Mulungu adzakufunsani inu chifukwa cha izo. Ndipo inu mzingokumbukira zimenezi. Inu amene mumatenga mkazi wa wina wake ndi. Ine ndinamva lero za msungwana wang'ono kuno mtawuni kanthu kakang'ono kosauka. Ine ndikumudziwa iye. Ndipo wajuka wina akumugulira iye zovala zina zabwino zazikulu ndi zinthu ndikuyesera kuti azisewera kwa iye monga choncho. Koswe angati achite chinthu monga icho pangati ngakhale kuti azilingaliridwa ngati munthu. Inu mukuziwa galu sali motsika pansi chotero. Ndipo komabe inu mumamutcha mayi wa galu slati. Iye ali nawo makhalidwe ochuluka kuposa theka la akazi aku Jeffersonville ali nawo. Ndipo inu mumamutcha mayi wa nkhumba sawo. Ndipo iye sali ayi. Iye ali mochuluka wa khalidwe kuposa akazi a United States uyu ambira iwo. Ndipo kulondola chimodzimodzi. Tsopano ine ndikudziwa kuti ndi zozomveka. Ndipo ine ndinakuwuzani inu kuti ine ndipera izo pachimake. Ndipo ine ndikufuna kuti inu mudziwe zimenezo. Ndipo ndizozoona iwo onse akazi masiku ano taziwa nkomwe chomwe khalidwe lili. Anati sizili kubwerekesa chikumbutima changa tabwino iwe ulibe chilichonse. Dzindikirani inde bwana pamene iwe ukudziwa chimene chili cholondola ndi cholakwika. Tsopano dzindikirani. Munthu uyu pamene iye analengedwa, Mulungu analekanitsa mzimu wake. Ndipo iye anatenga chituswa kuchoka kwa mwamuna mbali yake. Ndipo anapanga mkazi kuchokera kwa icho. ndiyeno iye anatenga waukazi mzimu wokongola wa mwamuna ndipo anapanga mkazi kuchokera kwa iwo ndipo iye anamupanga mwamuna wamphongo wanyonga ndipo pamene inu mumuona mwamuna yemwe ali wang'ono inu mukudziwa akuzilocha kapena chilichonse chimene inu mumachitcha icho zikhadabo zake ndipo inu mukudziwa zinayi pambali imodzi ndi zisanu pa inayo ndikunyololesa tsitsi lake cha m'musi ndikunyamula kamwe yake ili yotseguka kutsogolo ndi chinthu chotero monga icho ena anyamata okongola awa inu mungokumbukira mlongo pali china chake cholakwika ndi mbalame imene pali china chake cholakwika kuli bwino muyika diso lanu pa iye ndipo pamene inu mumuona mkazi ali ndi ndudu pambali pakamwe yake atavala maovololo ndikumanena kuti ine ndikuwuzani inu mnyamata chimenecho chili ale inu mumuyang'ane msungana wokalamba uyu apo pali china chake chalakwika ndiye mkazi akuyenera kuti akhale mkazi ndipo iye akuyenera kuti azivala monga mkazi pamene mulungu anamupanga mwamuna iye anamupanga iye chinthu chimodzi ndipo iye anamupanga mkazi chinthu china chakenso ndipo pamene mulungu anamuveka mwamuna iye anamuveka iye njira ina ndipo mkazi china chakenso ndipo baibulo linati ndi tembelero kuti mkazi azivala chovala chimene chili choyenera kwa mwamuna ndipo akazi inu mumavala mathalauza ang'ono akale awa ndi zinthu ndikumazivala izo kunja kuno zazing'ono zakale nchiyani chimene inu mumazitcha izo bokati kodi iwo amazitcha chiyani ayi ayi sakabudula ndi zimene zili ndi miyendo yayitali kwa izo zokangira mapedulo ndi maovololo mandakoka lowani anati izi ndi za madona ine ndinati ayi inu mwalakwitsa madona samavala zinthu zimenezo akazi akhoza koma madona savala ndikokulondola baibulo linati ndi tembelero kwa mkazi kuti avale chovala ndi kwa mwamuna kuti avale chovala chimene chili choyenera kwa mkazi ndipo mwamuna akukhala wachikazi mochulukira tsiku lililonse ndipo akazi akukhala aumphongo mochulukira chafuta ndi chiyani vetizipeza izo mumaminiti ochepa mwa baibulo akazi sali akazi panonso ine sindikutanthauza inu akazi achikhirisitu ine ndikuyankhula za wena wamba iwo akufuna kumachira ngati mwamuna afuna kuti azidula tsitsi lawo ngati mwamuna kuyika dzanja lawo pamwamba pa chigwiriro monga choncho ndikumaimba mulungu dalitsani amereka ali ndi ndudu pa ngodya yakamwe yawo kupita uko pa msewu msana poyera monga choncho ndipo munsewu waukulu umene ife tinawerenga ine ndikufuna ndikuwuzeni inu china chake ndipo inu madhalaiva akazi mvetserani ndire paulo ndi ine pa msonkhano wotsiriza uwu kuzungulira fuko miyezi khumi ndi umodzi ine ndinasunga chiwerengero cha ziphapha pa msewu kokwa zolakwika mazana atatu pa msewu mulote ndizingati za izo zinali madhiraiva akazi apo panali kusowa chabe kumi ndi asanu ndi anayi anali amuna ko mazana awiri ndi makumi asanu ndi atatu kapena ine ndikukhulupira iwo anali mazana awiri ndi makumi asanu ndi atatu mphamvu imodzi ndiye akanati akhale madhiraiva akazi madhiraivala akazi tsopano ine sindikunena kuti palibe madhiraivala abwino akazi koma iye akhoza kutembenukira mbali iliyonse ndiye inu mungoyesa kubwerera mbuyo kwa iye mulola iye kukhala ngati wamaonekedwe abwino ayima pamenepo akukangira tsitsi lake mmwamba pamene msilikali akubwera pamenepo kanji iye anena kuti ndithu inu ndinu wolakwa ife tilibe lamulo iwo anatsimikizira izo tsiku lina mu mlandu wa msonkho umene ine ndangodutsamo kumene ife tilibe malamulo ayi ngati alipo nzosadabwisa mabwana akulu aku england anati demokrasi inaliyonse bwato lopanda nangula ndipo kulondola kuyimapo kokosira sopo kumachita zamasankho demokrasi ndiyovunda toteronso olamulira mwaukali ndiwena onse ayiwo chinthu chonsecho ndi chovunda palibe koma chinthu chimodzi choti mulungu achite ndicho kuwononga chinthu chonsecho monga iye ananena kuti iye akanadzachita ndikuyamba mwatsopano tsopano penyani kuyandikira kwache mumwe ife tilili kukudza tsopano pamene mkazi uyu iye anamupangira iye mzake womuthandizira ndipo iye anati woti akhale mzake womuthandizira iyeno tsopano pano ine sindinayambe ndakhala naye mlaliki woti agwirizane nazo izi panobe ndipo iwo amayesera kuti azipangezo njira ina yake komabe izo sizipanga zomveka kwa ine Yohana yasela kunena kuti Adam ndi Eva anadya maapulo ena ake. Mbale ngati ine sini kunena izi mochita nthabwala sopano. Koma ine ndikufuna kunena icho pakuti ngati kudya maapulo zimawapanga akazi kuzindikira kuti iwo alimaliseche kuli bwino ife tipereke maapulo kachiwiri. Ndipo inu mukudziwa kuti ndikokulondola. Inu mukudziwa kuti kudya apulo icho sitinali chimene iwo anachita chinawapangisa iwo kuzindikira kuti iwo anali amaliseche. Ndithudi icho sitinali icho chinayenera kubwera uko mwakugonana. Icho chinayenera kuti chikhale chifukwa iwo anazindikira kuti iwo anali amaliseche pamene iwo anatenga chipatso choletsedwa ichi. Kodi mkazi sali mtengo wa chipatso? Kodi inu simuli chipatso cha amayi anu? Chipatso chake chinali chimenecho chimene chinali kuletsedwa kuti chikhale chikutengedwa. Tsono apa pali chinthu chachikulu tsono chapafupifupi chimene sayansi inayamba yakhala nacho kuti adziwe chimene munthu wokhalapo anali. Iwo amakumba mafupa akale, iwo amatenga ziwalo zokumbidwa, ndipo iwo amatenga mitu, ndipo iwo amatenga zigaza ndi mikono ndi mafupa ndikuyesa kuzipanga izo kuoneka ngati munthu wokhalapo. Ndipo iwo akudziwa kuti chinthu chapafupi kwambiri chimene iwo anachipeza konse kwa munthu choyandikira kwa iye ndi chimpanzi. Iye ali mtundu wapafupi kwa munthu wokhalapo. Komabe icho sichili kanthu ndi munthu wokhalapo wapamwamba kwambiri. Maonekedwe otsikitsa amoyo amene alipo ndi chule. Maonekedwe apamwamba kwambiri ndi munthu wokhalapo. Mulungu anayambira pansi ndipo anapanga chokwera kumene mpaka iye anabweresa izo mpaka kuchifaniziro chake. Anazibweresa izo kupyolera kumbalame ndi zilombo ndi kupitirira mmwamba mpaka iye anafika kuchifaniziro cha Mulungu. Iye anamupanga munthu muchifaniziro chimenecho ndiwo maonekedwe apamwamba kwambiri. Maonekedwe otsikitsitsa ndi mbululu chabe imene inasandulika kukhala chule ndi zina zotere. Tsopano chilumikizo chosowa ichi chimene iwo sakukhoza kuchipeza. Enyani lemba tsopano inu simugwirizana nazo izi ambiri a inu. Koma ine ndikufuna inu muzisunge izi mu malingaliro ndipo musati mukondele potsutsa izi mvetsera. Ine ndikudziwa kuti ambira inu mwakhala mukumvetsera posachedwa apa kwa Dr. Dihan. Ine ndithudi ngati munthu wa utindo wakewo ndi mʼbale wabwino wa Chibaptist ndipo ine ndithudi ndikumuyamikira iye. Iye ali nalo luntha lochuluka ndi ubongo ndipo ndikandayiwala zoposa momwe ine ndikanadziwira konse. Kwa iye ndi dokotala wa zauzimu ndipo iye ndi dokotala wa zamankhwala ndipo iye ndi dokotala wa science. Iye ndi munthu wa nzeru koma iye akunena kuti iwo pamene ana amuna a Mulungu anawaona ana akaza wanthu kuti anali okongola. Iye amatenga mayimidwe a Josephus ndikunena kuti iwo anadzikakanikizira okha muthupi la umunthu ndi kudzitengera kwa iwo akazi ndipo uko kunali zimphona mu dziko la Nodi. Ndipo iwo anazitengera okha akazi ndi kukhala nawo iwo. Pamene ana amuna a Mulungu angelo akugwa anatenga ndi kuwaona ana akazi a wanthu ndipo chikhumbo chakugonana chinali chinthu chachikulu motero. Ndipo komabe iwo pokhala ochimwa muja anagwa iwo anazikanikizira okha kulowa muthupi la umunthu. Ngati iwo akanachita izo iwo akanaononga machiriso a uzimu iwo akanaononga china chilichonse. Ngati ndiyelekezi angakhoze kulenga iye ali wofanana ndi Mulungu. Ndiyelekezi sangakhoze kulenga. Ine ndikufuna inu mundisonyeze ine malo amodzi pamene ndiyelekezi angakhoze kulenga. Iye sangakhoze kulenga ayi. Iye amangosokoneza chimene chalengedwa. Iye sali mlengi. Iye ali kokha wosokoneza. Zabwino ndiye nchiyani chinachitika? Penyani pano pali kufotokoza kwanga. Pano pali chilumikizo chosowacho. Tsopano iwo ali ndi chimpanzi koma inu simungakhoze kugonanitsa chimpanzi ndi mkazi ndi kubalapo mwana. Inu simungakhoze kugonanitsa munthu ndi chinyama chilichonse. Izo zingasakanizikane. Inu simungakhoze kuchipasa magazi chinyama chilichonse. Pamene ndinali mu Africa iwo ankachita nawo anthu osauka achikudawo kumeneko mwanjira yoteloyo. Wina wakanena kwa ine anati iwo sali kanthu koma zinyama. Ine ndinati ine ndikupempha kukhululukira kwanu. Iwo ali basi mochulukira munthu monga inu muli mwina mwake mochulukira pang'ono. Yoleni ine ndikuuzeni inu pamene inu mukhala ndi kulinga kwa mtundu umenewo inu mukubwelera mbuyo chakwa chinyama. Ine ndinati munthu ameneyo ngati yali wakuda monga chitsulo chokumbira kamena ngati yali wachikasu ngati dzungu kamena ngati yali wabuluu ngati indigo Iye akhoza kupulumusa moyo wanu pakukupasani inu magazi mmisemba.
But don't you never put an animal's blood.
Koma inu musati muike konse magazi achinyama mwa inu. Ndithudi iyeyo ndi munthu. Kungolifa khungu limodzi linali lakuda, ndipo limodzi linali la brown, ndi limodzi linalo la chikasu, ndipo limodzi linalo loyera. Izo zilibe kandu kochita ndizo. Bible linati Mulungu magazi limodzi anapanga wanthu wonse, ndipo ndiko kulondola chimodzi modzi. Malo amene ife timakhalamo, kusinda kwa mitundu, analibe kandu kota achite nazo izo. Mulungu anapanga amodzi, munthu mmodzi, mafuko onse, magazi amodzi, mafuko onse chimodzi modzi, mchina, munthu wakuda sangakhoze kunena tsopano, munthu wakuda sangakhoze kunena tsopano kuti mchina iye ndi wachikasu, ine ndilibe chochita naye iye. Iye ndi mbale wanu, ndipo iwe munthu woyera, sungakhoze kunena pa munthu wachikasu, kapena munthu wakuda wina aliyenseyo, ine ndilibe chochita ndi iwe. Iye ndi mbale wako kulondola chimodzi modzi. Zindikirani. Tsopano pano pali chimene chinachitika. Ine ndikukhulupirira ndipo ine ndikonza kuzithandizira izo mwa Bible kuti ndi serpenti amene anachita izo. Serpenti ndiye munthu wosowayo pakati pa chimpanzi ndi munthu. Chifukwa mvetserani. Zindikirani izi tsopano kuti serpenti sanali wokwawa. Iye anali kwambiri wochenjera mwa zinyama zonse zakuthengo. Tsopano ine ndinapita ndipo ndinakatenga madictionary lero wochokera kulikonse kuti ndikayang'anemo mawu awa, chimene mawu akuti wochenjera amatanthauza. Iwo amatanthauza kukhala wochenjera, kukhala wotsatsalika. Ndipo kutanthauzira kwabwino kwa Chihebri kuchokera ku MAHRH maha kumatanthauza kukhala nacho chiziwiso choona cha zofunika za moyo. Tsopano tiyeni tipenye izi miniti yokha. Iye ndi wochenjera, wotsatsalika, komabe iye akutchedwa serpenti. Koma kumbukirani, iye anali chinthu chochenjeretsetsa chimene chinalipo, ndipo chofanana kwambiri ndi munthu kuposa china chilichonse chimene chinalipo mʼmunda chapafupi pa munthu wokhalapo. Iye sanali chokwawa ayi. Tembelero linamupanga iye chokwawa. Ndipo iye anali, Bible linati, iye anali wokongola kwambiri wa zonse. Ndipo ngakhale tembelero silinatenge kukongola kwake konse kukuchotsa. Komabe mangamanga aulemelero anjoka ndi wokongola. Ndipo chisomo chake ndi kuthathalika kwake. Ngakhale tembelero silinasunthe izo nkuzichotsa. Koma kumbukirani, Mulungu anamuwuza iye kuti miyendo yake ikanachoka. Ndipo kuti iye akanati azidzayenda ndi pa mimba yake. Ndipo inu simungakhoze kupeza fupa limodzi mwa njoka limene limaoneka ngati munthu. Ndipo ndicho chifukwa sayansi yatayika. Koma ndi uyo apo. Mulungu anazibisa izo kumaso a nzeru ndi alunda. Ndipo analonjeza kuti adzawulule izo kwa ana amuna a Mulungu mmasiku otsiriza pamene ana amuna a Mulungu atadzaoneseredwe. Amene wana amuna a Mulungu amene ankasangalala ngakhale maziko a dziko asanayikidwe. Pamene vumbuluso lalikulu la umulungu ndi zinthu ziti zidzabweresedwe pansi mumasiku otsiriza, iye akanati adzaonesere zinthu izi kupyolera mwana amuna a Mulungu. Inu mudziwa kuti lemba limapunzisa zimenezo. Ndipo ndife pano. Ndicho chifukwa Mulungu akutsekulira zinthu izi kwa ife. Mulungu akuwabweretsa ana ake amuna mukuonetseredwa. Iye akupita kudusa malire a nzewu iliyonse ya umunthu kutali mpaka mumavumbuluso a uzimu tikulibweretsa ilo pansi. Kodi ife sinakhale tikupunzisa mu Bible ili pano zili kwa iye amene ali nayo nzeru, osati zimene iye anaphunzira mu seminale ina, koma zimene iye anaphunzira pa maondo ake pamaso pa Mulungu ndi chimene chinamukondweresa Mulungu kuti amupatse iye ana a Mulungu kukhala kuonetseredwa. Pano pali serpenti, pano pano pali chimene serpenti anali, ine ndikupatsani inu kufotokoza kwanga kwa iye. Ife ndi tabwera pansi kuchokera kwa chule kupitira mpaka kwa mbulu ija, ndipo kupitira pansi ndi kupitirira ndi zakuti mpaka inu potsiriza munafika kwa nyani kwa chimpanzi ndipo uchokera kwa chimpanzi sopano ife talumba uchokera kwa chimpanzi kufika kwa munthu ndipo ife tikudabwa kwa chiyani chabwino sayensi imanena kuti tsopano dikirani ife tikonza kubalisa mkazi kwa nyani ndi kwa chimpanzi njeno mosinthanisa mwamuna kubalisa kwa chimpanzi izo sizingagwire ntchito kubalisa iye kwa chinyama china chilichonse izo sizingagwire ntchito magazi sangasake nizikane kulenga magazi anu ali onse palimozi magazi osiyana palimodzi ali magazi ena pakati apa ndipo iwo sangakhoze kuchipeza chinyamacho. Oh, haleluya. Ine ndikuyamba kumvelera mwachipembezo. Zindikirani chifukwa chiyani Mulungu anazibisa izo kwa iwo. Palibe fupa mwanjoka limene limaoneka ngati fupa la umunthu. Iye anachika chinthucho kutali kwambiri makuti icho sikanakhoza kupezedwa ndi munthu wanzeru. Ndipo ine ndikuonetsanini kumene munthu wanzeru ameneyu amachokera kumene iye aliko mulimonse. Aona, iye sangakhoze kubwera kupyolera mu zimenezo. Izo ziyenera kubwera mwavumbuluso. Inu ndinu Khristu mwana wa pa thandwe ili, ine ndidzamangapo mpingo wanga. Ndipo zipata za ku Gehena sizingakhoze kulakika motsutsa iwo. Kumbuluso la uzimu. Motani, anatua motani abele kuti apeleke mwana wankhosa malo mwa Kaini wopeleka zipaso za kumunda. Izo zinawululidwa mwa uzimu kwa iye. Iwe suma zipeza izo mwama seminale. Iwe suma zipeza izo kupyolera muzipembezo. Iwe uma zipeza izo kuchokera kumwamba. Wopano penyani serepenti. Serepenti imene inalipo yamba. Yeni tijambule chithunzi cha iye tsopano. Iye ndi munthu wamkulu kwambiri. Iye ali pakati pa chimpanzi ndi munthu. Ndipo serepenti ndiyelekezi Lusifala ankadziwa kuti uko kunali magazi okha amene akanakhoza kusakanizikana ndi magazi a munthu awo. Ndi yekhaye amene iye akanakhoza kuchita naye. Iye sakanakhoza kuchita ndi chimpanzi magazi amenewo sakanakhoza kusakanizikana. Iye sakanakhoza kuchita ndi zinthu zosiyana. Iye sakanakhoza kuchita ndi nkhosa. Iye sakanakhoza kuchita ndi kavalo. Iye sakanakhoza kuchita ndi chinyama chilichonse. Iye anayenera kuti achite ndi serepenti iyi. Tiyeni timutenge iye tsopano ndikuona chimene iye amaoneka ngati. Iye ali munthu wamkulu kwambiri. Timbona chambiri yakale yoyambirira. Ndipo kumene iwo amapeza mafupa akulu awa. Ndipo ine ndikuonetsani inu izi mu Baibulo. Tsopano penyani mwatchero. Chabwino. Munthu wamkulu kwambiri uyu iye ndinene kuti iye anali utali wamapazi khumi mapewa akulu kwambiri ankaoneka basi ngati munthu ndipo magazi ake adatha kubwera pansi kukweranitsa nyama imodzi kwa inzaka inu mukhoza kusemphanisa zinyama ndipo izo tinapitirira kumatenga magazi apamwamba maonekedwe apamwamba amoyo maonekedwe apamwamba mpaka izo tikukwera mpaka kudera la munthu koma kulumikiza kotsiriza apa pakati apa tinadulidwa kuchokapo ndi angati amene akudziwa kuti sayansi tingakhoze kupeza chilumikizo chosowacho nonse inu mukudziwa zimenezi kwa chiyani apa iye ali serepenti apa iye analipo munthu wamkulu kwambiri ndipo mdyerekeza kubwera pansi tsopano iye akuti ine tikhoza kudzoza tsopano pamene inu mupita mukuyangʼana pa akazi ndikumachita nawo akazi kumbukirani inu muli odzozedwa ndi mdyerekezi uyo sinkazi wanu yemwe zindikirani tsopano mdyerekezi anabwera pansi ndipo analowa mwa serepenti ndipo iye anamupeza eva mu munda wa edeni wamalisechi ndipo iye anayankhula za chipaso pakati amatanthauza achilikati ndi zina zotero inu mukumvesa mugulu losakanizikana ndipo iye anati tsopano ndi chokongola ndi chabwino kwa diso ndipo kodi iye anachita chiyani iye anayamba kupanga chikondi kwa eva ndipo iye anakhala naye iye ngati mwamuna wake ndipo iye anaona kuti icho chinali chokondweretsa kotero iye anapita ndipo anakamuza mwamuna wake koma iye anali kale ndi pakati pa satana ndipo iye anabala mwana wake woyamba wa mwamuna amene dzina lake linali Kaini mwana wa satana tsopano inu mukuti ndikokulakwitsa chabwino ife tingopeza ngati zili zolakwika kapena ayi ndipo ine ndidzayika udani pakati pa mbewu yako ndi mbewu ya serepenti chiyani mbewu ya serepenti iye anali nayo mbewu ndipo iye anali nayo mbewu ipo iye adzavulaza mutu wako ndipo iye adzavulaza chidendene chake ndipo kuvulaza pamenepo ukutanthauza kupanga chitetezero tsopano ndi imeneyotu mbewu yanu ya serpent tsopano zindikirani apa pakutulukira amuna awiri awa tsopano serpent uyu pamene iye anayimapo chimphona chachikulu kwambiri cha munthu chinayimirira pamenepo iye anali wolakwa pakuchita chigololo ndi mkazi wa Adamu kodi tchimo lili kuti lero ndi chiyani chimene chikupangisa zinthu momwe izo zilili lero tsopano ine ndithudi inu mukhoza kugwira chimene ine ndikukamba za ichi ndipo apo icho chinali ndipo pamene iye anatero mulungu anali anayamba kumuyitana Eva ndi Adamu ndipo iye anati ine ndinali maliseche ndipo iye anati ndani anakuuza iwe kuti iwe unali maliseche ndiye iwo anayamba kachitidwe ka nkhondo kupatsirana chidebe anati chabwino mkazi yemwe inu mwandipatsa ine wachita ichi iye anali mmodzi amene anandikakamiza ine ndipo iye anati serpenti anandipasa ine apulo chabwino mlaliki fika pafupi kwa iwe mwini iye anati serpenti anandinyenga ine kodi inu mukudziwa chimene kunyenga amatanthauza icho chimatanthauza kuyipitsidwa ndipo iye anali ndiyelekezi sana mupase iye apulo konse serpenti wandinyenga ine ndiyeno tembelero linabwera iye anati pa iwe unamvetsera kwa serpenti m'malo mwa mwamuna wako iwe wautosa moyo kuchoka mu dziko ndipo iwe udzachulukisa zowa zako ndipo kukhala ndi pakati kwako kudzakhala kwa mwamuna wako ndi zina zotero ndipo pa iwe unamvetsera kwa mkazi wako m'malo mwa ine ine ndinakutenga iwe uchokera kufumbi mtundu wa pamwamba ubwere kufumbi iwe upita ndipo serpenti pa iwe wachita zimenezo miyendo yako ikuchoka pa mimba yako iwe uziyenda masiku onse a moyo wako ndipo iwe udzakhala kudedwa ndipo fumbi lidzakhala chakudya chako ndi zimenezotu apo pali chilumikizo chosowacho tsopano apa pakubwera Kaini tiyeni tione zibadwazo apa pakubwera Kaini kodi iye ali chiyani iye ndi munthu wamalonda wothethalika iye amalima minda wanzeru walunda wachipembezo kwambiri penyani zake penyani zosatira zake tsopano mungosunda ndine kwa utali wa maminiti yokha pang'ono motalikirapo apa iye akubwerapo iye akudziwa iye ndiwakhalidwe iye akufuna kupita ku chalichi iye akumumangira iye chalichi akumumangira iye chopereka akubweresa guwa ndi zonse kumanga guwa kuyika malu ake pa ilo kuyikapo munda zipaso za kumunda kuzipereka izo kwa mulungu anati landirani izo inu ambuye ine ndikudziwa kuti ife tinadya maapulo ndiyo chimene chinapangisa izo ena awosokonezeka ake ali nalo lingaliro la mtundu omwewo akusonyeza kumene iwo anachokerako anabweresamo maapulo ake kuchokera kumunda kuzika izo pamenepo anati izi zipanga chitetezero mulungu anati iwo sanali maapulo koma mwavumbuluso la uzimu abele anadziwa kuti iwo anali magazi kotero iye anabweresa mwana wankhosa anadula khosi lake ndipo iye anafa ndipo mulungu anati ndikokulondola ndicho chimene chinachita izo iwo anali magazi inu mukudziwa magazi amene ine ndikuwakamba chabwino iwo anali magazi amene anachita izo ono penyani ndiyena pamene Kaini anamuona mʼbale wake woyera odzigubuduza kuti anali atalandiridwa pamaso pa mulungu ndipo zizindikiro ndi zodabwitsa zinali zikuchitika ku musi uko iye anakhala wansanje naye iye iye anati ife tiyimisa zinthu izi pakali pano penyani pa abale ake penyani pa ana ake alipo lero tsopano ine ndine wanzeru kuposa iye ali kotero iye anakhala wokwiya kodi kukwiyako kunachokera kuti kodi inu mukanakhoza kunena kuti kukwiya iye anamupha mʼbale wake iye anali wakupha kodi inu mukanakhoza kumutcha mulungu wakupha ndipo Adamu anali mwana wamwamuna wa mulungu baibulo linanena kuti Adamu anali mwana wamwamuna wa mulungu kuyamba kwa ngwiro kumbuyo uku Adamu anali mwana wa mwamuna wa mulungu ndipo nsanja imeneyo ndi kuyipidwa ndi chilichonse sizikanakhoza kubwera kuchokera mu msemba wa ngwiro uwo izo zinayenera kubwera kuchokera mu malo wena ndipo izo zinabwera kupyolera mwa satana yemwe anali wakupha kuyamba ndi kuyamba baibulo linati iye anali wabodza ndi wakupha kuyamba ndi kuyamba ndipo apo izo zili Kwa hiyo anamupa mbale wake. Kwa hiyo chinalicho imira cha imfa ya Kristo. Ndiye kutokala kumene gozona. Ndiye anaugisa seti kutatenge malo wake. Imfa kuhidwa mmanda ndi kuka kwa Kristo. Gobe nyani. Ndiye hapa kwa kukwela zimbona zanu. Ndiye Kaini anapita kudziko la Nodi. Ngati atati yake anali chimphona chachikulu kwambiri cha munthu, nanga Kaini akanakhala monga chiyani atati yake? Ndipo iye anapita ku dziko la Nodi ndipo anatenga mmodzi wa alongo ake. Njira yokha imene iye akanakhoza kuchitira uko kulibe akazi enanso amene akanakhoza kubwera koma kokha kupyolera mwa Eva. Iwo amanena kuti iwo anali ndi wana amuna 72 ndi ana akazi. Ngati ukaulilibe wamkazi, Baibulo silimalemba akazi pamene iwo anali kubadwa. Amuna okha. Ndipo pamene ngati ukakunalibe akazi enanso kuposa Eva, pamene iye anafa mtundu wa anthu ukanasiya kukhalapo. Iye amayenera kukhala ndi wana akazi. Kwa iye amayenera kuti akwatire mlongo wake yemwe. Iye anapita ku dziko la Nodi, ndipo anakatenga, ndipo anatenga mkazi wake. Ndipo pamene iye anamukwatira iye kumeneko, ndipo ndi kumene iwo anayambisa zimphona zazikulu zija, zimene zinali wana amuna akugwa a Mulungu, amene anaza kupyolera mwa abambo wawo mdielekezi, kupyolera mwa Kaini. Apo pali chilumikizo chanu chosowa. Ndipo ipenyeni mbewu ya serpenti. Tsopano penyani, kumbukirani mbewu ya serpenti ndi yachipembedzo. Ipenyeni iyo ikuyamba kusuntha tsopano kwa maminiti pang'ono. Ano iyo ikupita mbewu ya serpenti. Ndiyani chinachitika kwa iwo? Tsopano ndiloleni ine ndingowerenga china chake pano, ine ndinachilemba kumene madzulo ano. Ndiyani chimene chinabwera kupyolera mu mzere wa Abele? Mvetserani kwa izi. Chabwino, motsatira panadza Abele. Anachoka Abele kubwera Seti, anachoka Seti kubwera Noa, anachoka Noa kubwera Shemu, anachoka Shemu kubwera Abraham, anachoka Abrahamu kubwera Isaac, anachoka Isaki kubwera Yakobo, anachoka Yakobo kubwera Yuda, anachoka Yuda kubwera Davide, anachoka Davide kubwera Kristo kuungwiro. Penyani kumbuyo uko momwe mzimu wa Mulungu unakhalira mwa Abele. Yang'anani momwe iwo unakhalira mwa Seti. Yang'anani momwe iwo unakhalira mwa Yuda. Yang'anani momwe iwo unakhalira mwa Davide. Yang'anani panzimu omwewo ukuitanira kunja kupyolera mu mbewu ya chilungamo iyo njira yonse mmusimu. Zilibe kanthu chimene iwo anachita, iwo anali wokonzedwe latu. Yang'anani pa Yakobo waufe, ine siunena izi kupyolera mukusinjirira. Koma Yakobo shasha wang'ono akukangamira pansi pa chitsedze cha chikhozo cha amayi ake nthawi zonse, kumathamanga mozungulira nyamata wang'ono wachikazi kuyika zinthu pa iye. Anapita ndi kukawanyenga abambo ake kuti akapeze dalitso, koma ilo linaperekedwa kwa iye asanayikidwe maziko a dziko. Zedi iwo anatero. Anapita kunja uko ndipo anakanama kwa abongozi ake amuna, ndipo anatenga timitengo china tamangamanga, timitengo tapopula ndi kutiyika ito m'madzi kuti aziopseze ng'ombe izi pamene izo zinali ndi bele, kuti azipangise izo kuti zibale ng'ombe zamangamanga, kotero kuti iye akhoze kunyenga ndi kuzitenga ng'ombe zimenezo. Mulungu anamudalisa iye muzimenezo ndiko kulondola. Zoka kwa aliyense amene atanene chilichonse motsutsa Yakobo. Ndimukudziwa chiyani? Ndimukudziwa chimene neneli wabodza ananena kapena iye anali akulosera molondola Balaamu. Iye anati yense yemwe amudalisa iye adzadalisidwa, ndi yense amene amutemberera iye adzatembereredwa. Ine ndinakutenga iwe Yakobo, ine ndinamupeza iye ngati mu dziko la chilendo, ndipo monga mphungu ikasula chisa chake, ine ndinamukasula iye ndipo ndinamutulusa iye kunja. Haleluya! Osati mwa mphamvu, osati mwa nyonga, koma mwa mzimu wanga, atero Ambuye. Penyani izo zikubwera pansi ku ungwiro uwo. Mzimu umenewo unagwira ntchito mpaka ku ungwiro mwa Khristu. Mpaka kupyolera mwa wina aliyense wambadwa kumabwera mpaka pansi. Zilibe kanthu chimene iwo anachita, chimene iwo ananena, chimene iwo anachita, iwo anali mwantheradi mbewu ya wolungama. Ndipo apa pamene Abrahamu wolungama ulemelero. Oh, ine ndikungomvelera bwino kwenikweni. Pamene Abrahamu wolungama anakomana ndi Melkizedeki yemwe anali Mulungu iye mwini. Melkizedeki anali ndani? Mfumu ya Salemu yemwe ali mfumu ya Yerusalemu, mfumu ya mtendere. Iye analibe atate, iye analibe amayi, iye analibe konse chiyambi cha masiku ngakhale mapeto a moyo. Yense yemwe yali, iye akadali moyo. Iye sanabalidwe konse, iye sadzafa konse. Iyana libeko nsadade kapena mai, iyana libeko nsajiambi jama siku, kapena matelo amoyo. Diuze nine yemwe iyana. Mulungu wa muyaya. Mujimene ifedima jicha. Oi nenda iwala go kajimene inumuma jicha icho pakali pano. Yofane, jimene icho jiri. Basi mofanana osalindano, kumabe ndichina chake basi jimene chaonetseredwa. Monga iyana bwela kwa Abrahamu, muhema kuntunda kuja. Monga ngelo, ndipo analosera, ndipo anamuzasala kuti iye anaseka, useri kwa iye. Ndizina zotero. Ndinthucho, chinthucho mwecho. Ndipo iye anali apa, iye anakomana ndi Melkizedeki. Ndipo agogo amuna abambo ake Abraham mumbewu ya olungama anapereka zachikhumi kwa Melkizedeki ndipo izo zinayidwa kwa mzukulu wa mwana wake pansi apa mbewu ya olungama tsono apa akubwera mbewu ya serpent tsopano kumbukirani panzakhala pali udani nkhondo pakati pawo mbewu ya serpent ikubwera motsatira ndipo kodi iyo ikubala chiyani tsopano ndiye nditenge zaka zoyamba pang'ono. Kono penyani chimene chikuchitika uko, ife tiwerenga izo uko, chifukwa ine ndangofufuza kumene. Mbewu ya serpenti inabala Kaini. Kaini anapita ku dziko la Nodi, anakabala zimphona. Ndiyeno iwo anabwera ku dziko la Noa. Iwo anali anzeru, ophunzira, anthu alunda. Ndikulondola uko, iwo anali omanga, oyambitsa, a science. Osali upyolera mu mbewu ya olungama, koma upyolera mu mbewu ya Satana, serpenti. Iwo anali anthu otero monga sayansi ndi omanga ndi anthu akulu ophunzitsa lemba limanena choncho. Iwo ankagwisa ntchito mkuwa, iwo ankagwisa ntchito chitsulo, iwo ankagwisa ntchito ziwaya, iwo ankapanga zinthu, iwo ankawumba ziwaya zosiyana ndi kumanga nyumba ndi zina zotero. Lemba limanena choncho. Ndipo iwo anali onyoza pa mbewu ya mkazi Noa wolungama. Ndikulondola uko, ndiye ndiwatsatire iwo mopitira pang'ono. Ndiye ife tiwafikisa iwo ku chombo, chilichonse chinaonongedwa. Anamvika mu chisakanizikiro chotero cha tchimo, ndipo iwo analenga kulamulira, ndipo anzeru kwambiri ndi alunda. Paka Mulungu anayangʼana pansi, panalibe apo ochuluka kwambiri amene anatsalira. Kotero iye anangomutengera Noa ndi banja lake mu chombo, ndipo anavumbisira madzi pansi, ndipo anawaononga. Chinthu chonsecho anamutengera Enoki mwamba nthawi isanafike. Londola uko kunali mbewu zonse pafupifupi mbewu zonse koma iye anali nacho cholinga chinayenera kuti chikwaniritsidwe. Tsopano Noa ndi ana ake amuna amene anatulukira Hamu, Shemu ndi Yafeti anatulukira mu mzere wa wolungama. Kodi mbewuyo inaolekerako motani? Mbewuyo inabwera mpaka mu chombo monga momwe iyo inachitira pachiyambi kupyolera mwamkazi akazi wawo. Iwo ananyamula mbewu ya Satana kudzera mu chombo, basi monga Eva ananyamula mbewu ya Satana kuti akabale Kaini kupyolera mwamkazi. Inu maika akazi awo mu nsanja zanu kukhala alaliki. Bible limatsutsa izi. Paulo anati ngati munthu aliyense aziyesa yekha kuti ali mneneri kapena ngakhale wa uzimu, nsiyeni iye avomereze kuti chimene ine ndikulemba ndi malamulo a Ambuye. Koma ngati iye adakhale wosadziwa, ingomusiyani iye kuti akhale wosadziwa. Ndicho chifukwa chimene ine ndinatulukira mu mpingo wa Baptist kumusi kuno. Mbale Freeman anali pano kanthawi kapitako, ine ndikuganiza iye anali kumeneko usiku umenewo. Dr. Davis anati iwe uima apa ndikuwadzodza akazi awo akhala alaliki. Ine ndinati ine sindidzachita ayi zimenezo, ayi ndedi. Iye anati chabwino, ine ndikuponyera iwe kunja. Ine ndinati ine ndaponyedwera kunja ndi chabwino. Ine ndinati awa ndi mawu a Mulungu ndipo iwo amatsutsa chinthucho. Ndipo ine sindingakhoze kunyamulira mwamba chimene Mulungu achitsutsa. Ayi bwana. Onse omwe achita izo akusonyeza kuti iwo ali aphunzitsi abodza, aneneri abodza. Bible linati iwo akanadzakhala kunyenga osankhidwa omwe ngati nkotheka. Ndinu apo zindikirani izi tsopano. Ndipo kuchokera pamenepo ndiye pakubwera Hamu. Hamu ndi mkazi wake ndiwo. Iye anali nalo tembelero litayikidwa pa iye. Kuchokera kwa Hamu kukubwera Nimrod amene anamanga Babylon. Kuchokera ku Babyloni kunaza mpingo wa Katolika chiyambi cha iwo. Zinabwera mpaka m'musi kupyolera mwa Ahabu. Zinabwera mpaka m'musi kuchokera kwa Ahabu mpaka kwa Yuda Isikarioti anamalizisa izo wotsutsa Khristu. Ndipo mumasiku otsirizawa pano pali mzimu wa wotsutsa Khristu ndi mzimu wa Khristu. Mzimu wa wotsutsa Khristu ukunena kuti masiku azozizwisa anapita. Mzimu wa Khristu kuti Iyali emeyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Mzimu wonse za Khristu kuti izo sizipanga kusiyana kulikonse ngati iwe wabatizidwa mwa Atate Mwana Mzimu Woyera, kusanulidwa, kukongedwa, chilichonse chimene chili, izo zikutanthauza chinthu chomwecho. Aibweni anena kuti Mulungu ndi wosalephera ndipo Iye sangakhoze kusintha. Ndani yemwe inu muti mumutumikire? Izo zili kwa inu. Tsopano inu mukuti kodi iwo angakhoze kumakhala limodzi? Inu munati kuti mucha muchombo chija mbale bwana. Inu munali nawo mmenemo onse hamu ndi set. Ndiko kulondola kulondola chimodzimodzi. Hamu anali woyipa, Sweta anali wachipembedzo ndi wolungama. Chabwino tiyendi mutsatire hamu. Chabwino tsopano muli hamu ndi set muchombo chomwecho, mmodzi wolungama ndi winayo osalungama. Munali khwangwala ndi ngunda muchombo chomwecho. Kunali Yudasi ndi Yesu mumpingo omwewo. Kunali wotsutsa Khristu ndi Mzimu Woyera mumpingo omwewo. Ndipo lero mizimu yomweyo kugwira ntchito, kukhala nawo maonekedwe awo Mulungu achipembedzo kwambiri, koma kukhala nawo maonekedwe awo Mulungu ndi kumangana mphamvu yakeyo. Koteloo temenukirani kumbali. Mzimu Woyera ukunena kuti Yesu Khristu yamweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Ndi mbali iti yomwe inu muti musankhe. Wotsutsa Khristu akunena kuti ili ndi buku chabe la chikhulupiriro. Ife tizibweleza chikhulupiriro chathumwi. Ine ndikutsutsa mlaliki aliyense kuti andiwuzeni pamene chikhulupiriro chathumwi chikupezeka mu Bible. Ine ndimakhulupirira mwa Mulungu Atate wamphamvuzonse, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi Yesu Khristu mwana wake. Ine ndimakhulupirira mu mpingo woyera wa Roma Katolika, chiyanjano cha woyera. Inu mumazipeza kuti zimenezi mu Bible. Ndipo komabe inu mukumabweleza izo mu mpingo yanu yayikulu ya Methodist ndi Baptist. Ndi chiphunziso cha mdierekezi. Ndipo aneneri aboza akuphunzitsa zimenezi. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti ine tinikupereka kumvelera kwanu, koma ine ndikukhomerera izo kwa kachisiwi. Inu pano pa Branham Tabernacle, talikirani kwa zinthu zoterozo. Chilichonse chimene chimakhulupirira mu chiyanjano choyera ndi zamizimu. Ali khala pakati mmodzi yekha pakati pa Mulungu ndi munthu, ndipo ameneyo ndi mwamuna Yesu Khristu. Sindikusamala ndi amayi angati amene alipo. Maona momwe mbewu ya mkazi imeneyo kumbuyo kumeneko inachitira. Maona momwe mbewu ya mkazi inanyamulidwira mmenemo. Penyani palero mu Amerika. Amerika ndi mbewu ya mdierekezi. Ndi chiyani icho? Iye ndi fuko la mkazi. Inu mwamvapo kuti ili ndi dziko la mkazi. Ndikokulondola. Ndi fuko la mkazi, iwo amayambitsa kachitidwe. Ine ndinapita chakuno osati kale litali mu Switzerland. Akaza kuti mkazi mmodzi wang'ono wa Mzimu Woyera anati, ndimukudziwa ngati ine ndipita ku Amerika. Iwo amati akaza alinawo ufulu. Ine ndinati ndiloleni ine ndikuwuzeni inu chimene izo zikulunjika. Ndipo ine ndinayamba kumuwuza iye. Iye anati, oh chifundo, ine sindikufuna chilichonse cha izo. Ine ndinati ndiko kumene icho chikulunjika. Inu mukudziwa kuti iwo samachita zinthuko monga iwo amachitira kuno. Ndi chiyani icho? Ndiloleni ine ndikuoneseni inu kuti Amerika ndi mkazi. Pa ndalama yathu pali chithunzi cha mkazi. Chilichonse muno ndi mkazi. Ndiwuzeni ine, mulibe malo ogulitsirako mowa okwanira mu dzikoli bwenzata? Inu mukhoza kuyika malo ogulitsirako mowa 40 mu mzinda uno? Ndikuyika chiwerewere atatu akazooneka bwino. Amene akudzipotola okha uko pa nsewu, iwo atumiza miyoyo yambiri ku Gehena powakhumbira iwo kuposa malo ogulitsirako mowa amene inu mukanakhoza kuwayika mu mzinda. Kokulondola chimodzimodzi. Ndi ndani uyo ndiye? Ndi mkazi. Iye ndi chiyani? Iye ndi Mulungu wa Amerika. Atengeni wena asewero pakanema akulu awo. Ndikupita kuno kukwatiwa kanayi kapena kasanu, makhala ndi amuna atatu kapena nayi osiyana pa nthawi yomweyo. Ndipo wena amagazini awa akuwayalutsa ndikuwawuza iwo kujambula zithunzi zawo ali maliseche kunja kuno. Ndipo inu asungwa na angono mkuchiyika icho ngati chitsanzo chanu. Chifukwa chiyani? Chifukwa mayi anu musanabadwe inu mwina mwake. Agogo anu akazi musanabadwe inu. Inu mukuona kumene mbewu ya sebe ndiyo ikugwirako ntchito? Ndithudi izo zili. Kodi iyo yachita chiyani? Ngati kusayeruzika ndi kutezeredwa kwa mibado 19 pansi pa lamulo. Kusayeruzika kudzakhala chiyani ngati kutachezeredwa mu tsiku lino pamene mbewu ya wosalungama yatsala pang'ono kusilizidwa? Ndipo Mulungu anati idzabwera nthawi iyo ngati iye akanapanda kudula ntchito mofupika, pakanakhala palibe aliyense wa iyo yosiyidwa. tetili pandhayi yotsiriza. Kakani chilungamo usikuno, pitani kupyola mu mizinda. Iwe umapeza mamembala a mpingo omvera basi kwa Abaptist ndi Apresbyteria, ndiwene otero. Monga momwe izo zingakhoze kukhalira, koma iwo alibe chochita chinanso ndi Mulungu, kosa momwe kalulu angavalire nsabato zachisanu. Zaziwa kanthu za izo, chonse chimene iwo amadziwa. Kodi ndinu Mkhristu? Ine ndine Mkatolika. Kodi ndinu Mkhristu? Ine ndine wa Baptist. Kodi ndinu Mkhristu? Ine ndine wa Presbyteria. Kodi ndinu Mkhristu? Ine ndine wa Chipentekosite. Icho chilibe kanthu kochita nacho icho. Ndiwe Mkhristu chifukwa Mulungu mwachisomo chake anakupulumutsa iwe, ndipo iwe ukudziwa za izo. Ndipo china chake chasintha moyo wako mwakuti iwe ukukhala mosiyana. Ndipo ndiwe munthu watsopano ndi chilengedwe mwa Khristu Yesu ndithudi. Koma inu mukuone umene kuli mbewu ya serpenti? Inali chiyani mbewu ya serpenti? Chigololo. Kodi inu mukutsatira? Chigololo ndi Eva. Nchiyani chinachitika kwa icho? Nchiyani chimene chinabweretsa izo? Ndi chiyani icho usiku uno? Yang'anani mbuyo kutsidya zakapang'ono zapitazo pamene nyimbo yoyamba inatuluka. Ino anthu achikulirepo pamene iwo ankakonda kuzipima nyimbo, iwo asanati azilole izo kuti ziyimbidwe pa wireless. Ndipo imodzi yoyamba imene inatuluka inalija, kunyululani izo asungana, kunyululani izo kuonesa maondo anu okongola ndi zonse monga choncho. Waseka abambo ndi amayi ndi wapasa iwo onse hohoho. To imodzi yoyamba imene iwo anayilola kuti iduse chozemberamo. Ndikuti kodi inu mukuganiza kuti mwamunayo ali usiku uno amene analemba nyimbo imene yanafa? Inu mukuganiza chiyani zakalala bao yemwe anatuluka koyamba ndipo anati mokhota motsa ndi kudolola podzivula kumene anatumiza miyoyo zikwi ku Gehena? Ndikuti inu mukuganiza kuti iye ali usiku uno, iye wakhala atafa kwa nthawi yayitali? Kodali kuti iye ndi thupi lake lija wagona kusidya atawuma mu fumbi ndipo zilombo ndi mphusi zadya kupyola mwa ilo? Ndipo moyo wake wagona kusidya pamaso pa Mulungu wolungama? Ali kuti mwamuna yemwe anamutenga mkazi uja ndipo anamupangira zovala zooneka mwa mupeza kale zija zimene iwo amazivala, zowakangira iwo onse kunja mwa njira imodzi ndi nzake ndi kusawakwanira iwo. Kolero iwo amachitiranji izo? Inu mumavaliranji zinthu za mtundu umenewo? Pa inu mukufuna kuti mwamuna aziyang'ana pa inu, ndipo palibe njira ina yoti mutsimikizire izo. Ndipo kodi inu mumadziwa kuti pamene inu muchita zimenezo, ndipo ochimwa wachikulire wina amayang'ana pa inu, inu mudziwa chimene chachitika? Amalo achiweruzo, inu mukuti mbale Branham, ine ndine basi woona kwa mwamuna wanga monga ine ndingakhoze kukhalira, inu mudzawerengedwa wolakwa pakuchita chigololo. Yesu anati aliyense amene ayang'ana pa mkazi kuti amukumbire iye wachita chigololo ndi iye kale mu mtima wake. Pamene mwamuna uyo ati akayankhire chifukwa chochita chigololo, ndi ndani yemwe ati akakhale amene anampangisa icho? Momwe inu munadzivekera nokha ndi kudzipereka nokha. Tsopano ine tindikutanthauza kunena kuti inu mwene kumavala mangwa china chake chinzake chochokera mu bokosi la amakezana, koma inu mukhoza kuoneka mochuluka ngati dona. Ndipo kutuluka kunja kuno ndi kudzivula akabudwe anu ang'ono afupi ndi kumanga kaduwa pang'ono mozungulira iwo monga choncho, ndipo mwana wanu ali ndi maso ake ngati motayira ndudu ndi ndudu mkamwa mwanu mukuyenda uko munsewu. Inu simumachita zimenezo kwa cholinga chabwino chilichonse. Inu mukhoza kukhala wosalakwa pa mfundoyo, koma mdierekezi akugwirisani inu ntchito kukhala chida basi monga iye anachitira ndi Eva. Chifukwa chiyani lili fuko la mkazi? Chifukwa ilo likusogolera kumene kukulamulira kwa chikatolika. Ndi chiyani icho lero? Musimumawamva iwo akumutchula Yesu? Tikuoneni Maria, Maria mayi wa Mulungu, Sisiliya woyela, mitundu yonse ya woyela, woyela akufa. Uno osatikale litali uko mu, ine ndinali uko ku Mexico chaka chatha. Apa pakubwera mkazi osauka akugwegweretsa maondo ake onse atagwegweretsedwa monga choncho ndi khungu akulira, ndipo atagwira manja ake baba ambo akuyenda motsatira atanyamula ana awiri ang'ono. Iwo akulira mayi akuzunzika chotero chifukwa chakuti mkazi wina yemwe iwo amamutcha woyela anamwalira, ndipo anali nacho choyimikidwa chake pamenepo pa phiri. Bwenzi wake wina anamupha iye, ndipo mwansanga pamene iye aphedwa monga choncho, zoona iye ndi woyela, iye anali mkatolika. kodero ndiye iye anali kupita kuti akachita zakulapa ndipo iye amayenera kugwekwelezeka mailosi awiri pamiyala yoswedwa kuti achite zakulapa mbale ngati pali chinthu chimodzi chimene ine ndiyenera kuti ndichite Yesu Khristu anafa mwachabe chisomo ine tapulumusidwa ndipo osati mwa ine mwini koma mwachifuniro cha Mulungu ndi mwa ubwino wa Mulungu atolankhani aja anandifunsa ine anati bambo Branham wang'ono mwana wakufa anali atabweresedwa kumoyo ndi zinthu za ng'ono kumeneko akatolika zikwi makumi atatu ayi ine ndikupemba kukhulukira kwanu iwo analipo zikwi makumi awiri zikwi makumi atatu kunali ku Africa akatolika zikwi makumi awiri analandira Khristu ngati mpulumusi wawo pa nthawi imodzi pamene izo zinachitika nditayima mu mzinda wa Mexico ndipo anseme amenewo iwo sakanakhoza kunena kanthu ochuluka kwambiri akanayambisa chiwawo analipo ochuluka kwambiri pambaliyo kotero iye anati bambo Branham kodi inu mukhupira kuti oyera athu akhoza kuchita chinthu chomwecho chimene inu mukuchichita podziwa chiphunzitso chawo ine ndinati zedi ngati iwo ali amoyo maona kotero iwe sungakhoze kukhala mkatolika woyera mpaka iwe utafa inu mukudziwa kodi iye anati oiwe sungakhoze kukhala woyera mpaka utafa ine ndinati mpati pamene inu mumawerenga zimenezi Paulo anati kwa oyera amene ali ku Efeso ndiwo amene ali oyitanidwa ndi Mulungu oyera amene ali ku Efeso anali kuwerenga kalata yake oyera amene ali ku malo ena ku Galatia ndi oyera a ku Roma ndiwenote oyera iwo oyeretsedwawo nanga bwanji zimenezi yanali ndituti tsopano ife sidiyenera kuti tizisusana za Baibulo chifukwa ife ndife mpingo ndipo chimene mpingo unena ife sitisamala chimene Baibulo likunena ndi chimene mpingo unanena anati ndiye lingaliro lanu ndi chiyani ndiye pa mpingo wa Katoliki ine ndinati ine ndikanakumba inu mukanati msandifunse ine zimenezi kwa inu mwandifunsa ine tsopano ine ndikuuzani inu choonadi anati chabwino ine ndikufuna inu mundiuze ine choonadi ine ndinati maonekedwe apamwamba azamizimu amene ine ndikuwadziwa iye anati inu mumazipeza motani izo ine ndinati chilichonse chimene chimayankhulana ndi akufa ndi cha wamizimu ine ndinati ngati woyera ameneyo amayankhula moyankha ndiye iye ali mu gehena kwa iwo amene anawoloka njira langa baibulo langa linanena kuti iye sakanakhoza kubwelera kumbuyo ndiko kulondola ndipo ine ndinati ngati iye ali ngati iye anali woyera ndi ndiyelekeza amene akuyankhula ngati woyera ndipo iye sali woyerayo pambuyo pa zonsezi ndipo iye anati chabwino tsopano miniti yokha anati inu mumayankhula ndi akufa inunso ine ndinati pati iye anati Yesu Khristu anafa ine ndinati koma iye anauka kachiwiri iye sali wakufa koma iye ali wamoyo kuti azipangira chitetezero ndipo mkhala pakati yekhayo pakati pa Mulungu ndi munthu ine ndine iye amene anali wakufa ndipo ali wamoyo kachiwiri ndipo ali wamoyo kwa nthawi zonse mochuluka ine ndinawo mafungulo a imfa ndi hade aliyense amene afuna mloleni iye adze ndipo mwaulere kuchokera kumadzi amoyo mayi uyo ndiye Mulungu wathu uyo ndiye Mulungu wathu ndipo mbewu ya wolungama ili pafupi kuti ithe kukayankhula kwa anthu zokhuza zinthu izi kukayankhula kwa anthu zokhuza kubwelera mbuyo ku njira ya Baibulo kukayankhula kwa anthu zokhuza zozizwisa kukayankhula kwa anthu zokhuza izi wawo mpingo sumakhulupirira zimenezi kotero iwo ali wana apathengo kwa Mulungu Baibulo linati ngati ife sitingakhoze kupirira mazunzo ndi mayesero zonyodola ndi kutchedwa oyera ozikubuduza ndi zina zotero monga choncho ngati iwe sungakhoze kupirira izo iwe ndi mwana wapathengo ndipo osati ana a Mulungu Baibulo linanena choncho munditche ine woyera odzikubuduza ngati inu mufuna kutero munditche ine chilichonse chimene mufuna kutero malingana ngati mtima wanga uli bwino ndi Mulungu ndipo chondichitika changa chikugwirizana ndi Baibulo la Mulungu ine ndikusunda pasogolo pomwe mumbali yomwe iyi inde bwana ndicho chimene ife timakhulupirira ndiwo mpingo wa Mulungu wa moyo umene sumabwera mwa za Mulungu iwo sumabwera mwalingaliro lina la luntha lopangidwa ndi munthu iwo umabwera mwa njira ya mwantheradi ndi choonadi choululidwa kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu ngati ine ndingokhala nalo chabe lingaliro la mwaluntha chifukwa mpingo wa baptist kapena mpingo wa methodist unandipunza ine kuti zinthu izi nzakuti ndizakuti amene ine ndili limba Bible ili ngati Bible ngati ine ndikanakhala ndidabatizidwa mu dzina la Atate Mwana ndi Mzimu Woyera ndipo nditawerenga Bible ili ndipo mlaliki nkundiwuza ine kuti apo panalibe wina aliyense mu Bible anabatizidwapo koma mu dzina la Yesu Kristu ndipo ine nditawerenga izo ndikuona kuti icho chinali chonali ine ndikanathamangira mu madzi mwaliwiro monga ine ndikanathera inde bwana ngati wina wake akanandiwuza ine kuti kuti Yesu Kristu anali Mkristu wamkulu ndipo mpingo wanga ukanandiwuza ine kuti masiku azodzidzisa anapita ndipo ine ndikanakhala nako kusowa kwa machiriso ine ndikanathamangira mwaliwiro basi monga ine ndikanathera kupita kuguwa kuti ndikakhoze kuchirisidwa ine zedi ndikanatero ngati ine ndikanakhala mlaliki ndipo ndikanakhala naye mlaliki wamkazi muguwa langa ndipo ine nditawerenga mu Bible ilo ndikuona kuti mkazi samaina kuti azilalikira ine ndikanamuchosapo iye pamenepo ngakhale izo zikanachosa chikopa pa msana wanga ndipo kumbukirani tidakhala kumbuyo kwaome kumene mlongo right alipo usiku wina kuti mkazi ankati andiponyera ine kunja kwa chiseko chifukwa chochita china chake chonga icho inde bwana ine ndinati inu simubwera muchalichi changa ndi zakale zanu pamene iwo ankakonda kuvala kapena kudula madzesi awo chamusi monga chonchi ndi chinthu chooneka mosekesa icho ndipo pafupi theka la thupi lawo lili poyera ine ndinati iwo akanatabwere mu mpingo wanga ine zedi ndikanawatulusa iwo kunja ndipo shasha wina wang'ono wakale kumusiku kuno iye anafa osati kale litali zidzachitika zimenezo ndipo iye anandiitana ine akufa iye anali msungwana wakatolika anayenda kupita kumeneko ndipo anakhala pansi ndi izo monga choncho ine ndinayangana kumbuyo ndipo ine ndinamuona iye atakhala muno ndipo iwo anali akuimba ndinavula chikhoso changa nayenda kupita kumbuyo kumeneko kuchika icho mozungulira mapewa ake ine ndinati madamu ngati inu muti mumvetsere kwa ine ndikulalikira chonde mungavale chikhoso ichi pamene muli munchalichi cha mulungu mwaona iye anavundumuka kuchoka pamenepo ndikuonesa milomo yaing'ono iyo iye anapita kunja kwa nyumbayo iye anati ngati iye ali nacho chipembezo ine sindinganayilola ng'ombe yanga kukhala nacho chipembezo cha mtundu umenewu ine ndinati musati mudandaule iye sazakhala nacho ichi ndiyeibe tinali ndi hema iwo anandiitanisa ine pamene iye anali kumwalira iye anali ndi vuto la mtima ndipo iye anali kufa amuna wake anabwera iye anati bwerani mofulumira ndipo ine ndinali munsonkhano kumene nyamata wamkulu wamtali atayima pachitseko akundiyembekezera ine ndipo ine ndinathamanga pamene ine ndinalowa mu galimoto yanga ndipo ndinathamanga kupita kumeneko pamene ine ndinkapita mwamba ine ndinakumana naye na mwino wakale uja wakumeneko yemwe ankakhala uko mu Howard Park pamene pobe iye anati abusa palibe chifukwa chobwerera mkati zozakhala pafupi zaka makumi awiri zapitazo mwina mwake pang'ono mochulukira anati iye wafa anati iye wakhala atamwalira kwa pafupi maminiti atatu anati iye anakulirani inu molimba monga iye akanathera kutero anati ine ndi uthenga wa inu ndinati chiyani anati mumuuze mlaliki ameneyo za zomwe ine ndinanena chonde andikhululukire inu ine ndinapita kumeneko kukangana pa iye mkazi wokongola ndipo iye anali atavutika molimba kwambiri iye anali ndi mabanga ang'ono chapamphuno yake mkazi wokongola ndipo mabanga ankaoneka ngati anatulukira kunja ndipo maso ake anali atakangika kwathunthu kutuluka muzibowo ndipo anali mwatheka atatemenuzikira mbuyo zoona za mmimba yake ndi chikhozozo zinali zitayenderera ndipo mthunzi inali ikubwera ponseponse pabedipo monga choncho ndipo mwamuna wake anayang'ana pa ine anati mbale branamu nenani pemphero chifukwa iye amafuna kuti akuoneni inu ine ndinati pemphero kwa iye tsopano silichita bwino ayi umene mtengo umasamira ndiko umene iwo umagwera mukuona musati mukhale wonyengedwa mulungu sanyozedwa chilichonse chimene munthu amafesa chimenecho iye adzachikolola kodi inu mukuona pamene icho chili tsopano ndi chiyani chachitika yang'anani pa mkazi amene adadzachite zimenezo yang'anani pa akazi amene anakhalapo mbuyo kutalicho msungwana wa makolasi kodi mwana wake wa mkazi anali chiyani wadama kodi mwana wa mkazi wa wadama ndi ndani wakwasakwasa mongopitirira zaka khumi kodi mwana wake wa mkazi asakhala chiyani ndi chiyani icho mwaiona mbewu ya olungama yang'anani a baptist anu pitani mbuyo kanthawi pang'ono kapitako pitani mbuyo kwa John Smith woyambisa wanu inu a baptist pamene iye anapemphera chifukwa chakusayeluzika kwa wanthu mpakana iye analira ndipo anapemphera chifukwa cha wanthu mpaka maso ake anatupa motsekeka ndipo mkazi wake ankachita kumamudyetsa iye pagome kadzusa wake ndipo inu a Methodist ozungulira pano muli ndi ndolo mu mphuno zanu ndi pamakutu anu ndi kuoneka ngati zishalo zambali zamdyerekezi ndi kumapita kunja mutavala kabudula ndi zinthu monga choncho pamene John Smith wakaleyo mmodzi wa akulu ampingo wa Methodist iye asanabe ali wa usinkhu wa zaka 83 mphamvu zisanu analalikira ulaliki waufupi zaka zinayi maola anayi tuanachita kumunyamula iye ndi kumukhazika iye muguwa ndipo awa anali mawu ake otsiriza iye anati ine ndadzidzimuka pa zochita za mpingo wa Methodist anati ngakhale wanaka za mpingo wa Methodist akuvala mphete zagolidi pa zala zawo kodi iye akanenena chiyani tsopano atavala kabudula akuimba mukwayalo inu munathamanga bwinodi ndi chiyani chinachitika inu mukuchita ngati mayi wanu ndizo chimozimozi izo ndicho chifukwa ife sitikufuna chilichonse cha zipembezo izi kukhala pozungulira ichi kapena kunyamulidwira kuno ife ndife a Methodist ife ndife a Baptist ife ndife chabe a Khristu zisiyenizo mwa njira imeneyo kukhala afulu tsopano mwaiona mbewu ya selepenti kodi mkazi woteloyo akanalipira chiyani tsopano kodi icho chikanachita chiyani chiyani iwo akanapitirizabe kubwera mpaka mmusi iwo anakangira a Baptist kumbuyo anakangira a Methodist kumbuyo kukangira a Presbyteria kumbuyo iwo akanachita chiyani iwo onse anapita mbuyo kumbuyo monga mayi wawo wachiwerewere wakale meneke iwo onse ali akuchita chiwerewere chomwecho tabwino izo sizimapanga kusiyana kulikonse iwo amizidwa kale iwo akonkhedwa kale iwo abwera apanga kuvomereza iwo atenga kudzilesa kwawo kwa miyezi isanu ndi umodzi iwo sanamwemwe ochuluka kwambiri pa nthawi imeneyo zina zotero iwo anakhala mamemba la abwino iwo analipira bwino pa oh my izo zilibe kanthu kolikachite ndi zipaso za mzimu zipaso za mzimu ndi chikhulupiriro kukhulupirira yesu khristu yemweyo tinolere ndi nthawi zonse chikondi cha pa abale chisangalalo mtendere kupirira motalika ubwino ulemu chipiriro kufasa kudziretsa izo zinthu zake zipaso za mzimu ndipo ife timamutenga munthu chabwino iye amakhala moyo wabwino kwa oyandikana nawo chomwechonse ankachita Esau sanamupwereke aliyense ayi ndipo Esau anali wamdyerekezi koma Yakobo kuchokera mu mimba yomweyo anali wa Mulungu mbewu ya mdyerekezi mbewu ya mkazi mbewu ya Mulungu inabwera kupyoleramo tsono inu mukuona izo zonse zafika mmusi kwa ichi ndi kwa chiyani kumene icho chatsalira mu dziko le ine ndinena izi mwaukali kwenikweni kukhomerera izi pansi ndiye ife tiyamba chisimuso zikatha izi mu msonkhano wotsatira izo zafika pa maonekedwe ake ndipo chonde ine sindikunena izi mosinjirira ine sindikunena izo kuti ndikhale wa mwano izo zafika pa malo kugulu la chipembezo lalikulu la ana apathengo a mchigololo iyo ndiyo ndimanga yanga yotsiriza ndicho chimodzimodzi chimene izo zafikako inu mukuziwa izo kuti ndichoonadi izo zafika pa malo mpaka ndikujowina mpingo ndi mamembala a mpingo okhala nawo maonekedwe awu mulungu akumakana mphamvu yake mpaka izo zafika ku gulu la chipembezo ana apathengo ndicho chimodzimodzi chomwe izo zili ndi chiyani chotsatira chatsalira ndipo roketi imene yapachikika kutaliko zingapo za izi mabomba akobati ndi china chilichonse iwo akungoyembekezera mphamvu imeneyo kuti ifike ndipo pamenepo pazakhala chiwonongeko ndi moto monga chinalipo ndi madzi panzanga chilichonse chimene inu muchita ngati inu muli mkhristu ndipo inu muli naye mulungu mu mtima mwanu ndipo inu mukudziwa kuti mwadusa kuchoka ku imfa kupita ku moyo inu munayenera kukhala munthu wokondweretsetsa mu dziko lonse pamene mzimu woyera uli mwa inu pamene baibulo linanena kuti yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse zipembezo zikunena kuti koma ife tikukhulupira kuti zozizwisa ndi zakale mzimu woyera umati amen yesu khristu ali yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse kotero zikhale izi ngati baibulo linena kuti lapani ndikukhala obatizidwa aliyense wa inu mu dzina la yesu khristu kuloza kukhulukira kwa matchimo inu muzalandira mzimu woyera pakuti lonjezo lili kwa inu ndi wana wanu kwa mitundu onse amene ali kutali onse amene ambuye mungu wathu onse amene ambuye mungu wathu atadzawayitane maona osati onse amene a Methodist adzawayitana a Baptist adzawayitana koma onse amene ambuye mulungu wathu atadzawayitane adzalandira mzimu woyera uwu ndi kukhala atabatizidwa mu dzina la yesu khristu ndicho chimene baibulo linanena amene icho chikugundani ndimumati amen mpingo unali oizo sizipanga usiana kulikonse koma mzimu woyera umwe inu ukuti amen kwa mawu ake munthu sazakhala moyo ndi mkati okha koma ndi mawu amene atuluka kuchokera mkamwa mwa mulungu ndi zimenezo kuti inu ine ndikufuna inu kuti mundisonyeze ine lemba limodzi pamene ilo linayambala anenapo kuti apulo inayambisa chinthucho kuchitika tsopano ine ndikufuna inu kuti mundisonyeze ine kuti iwo anadya maapulo ine ndikusonyezani inu izo pamene kaini ankaganiza chinthu chomwecho ndi pamene mbewu yake ikanali kuganizabe chinthu chomwecho koma vumbuluso la uzimu la mulungu limatsimikizira mwa baibulo kuti iko kunali kugonana pakati pa mwamuna ndi mkazi mosaloledwa apo ndi pamene zimphona zanu zinachokerapo ndi pamene tchimo lanu linachokerapo ndi pamene chipundi chanu chinachokerapo ndi pamene izo zachokera uko tsopano zilikirani muzonse izi izipenyani serepenti anali wanzeru pawiri mbewu yake yakhala nthawi zonse ya nzeru pawiri ndipo ine ndikanakonda kukwera pamwamba pa guwa ili ndi kugwira choyankhulirapo ichi mudzanja langa ndi kuponda phazi langa pa guwa ndi kunena ichi ndipo lero ali kutalu nthano akulu akusana amene apita uko ndipo atenga luntha lochuluka lachidziwiso ndipo iye akuyimirira iye ali mbusa wa mpingo yayikulu kwambiri imene ilipo mu dziko ndi zina zotero monga choncho kodi mbewu ya serpenti ikuyima kuti mumalo a nzeru maluntha monga choncho a nzeru masikolala otsatsalika apo ndi pamene iye ali pamene iye akugona osati mwamphamvu osati mwanyonga koma mwamzimu wanga atero ambuye maona apo ndi pamene ine ndiye inu mumutenge mʼbale wang'ono atayima uko pa ngodya akulira maso ake atatuluka ndipo mwina mwake atayima uko akukhwatcha bangwe wachikale akuti mʼbale bwera dzapeza ambuye abusa akuyendera kumeneko nkunena sungakhale ndi osonkhana anga bwanji ine sindikanayanjana sindikanawalola anga sindikanalola lide ndi john ndiwo kuti andione ine pozungulira malo otero ngati amenewo itilirani mbewu ya ndiyerekezi iwe walonjika kopita kwako kwamuyaya mulimonse ndiko kulondola ine ndikanakhoza kunena mawu ena pamenepo ndipo ndikanati mwana wa mchigololo ndipo ndipafupi basi ndi pamenezo zili pakuti inu mukuona inu palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula atate wanga atamukoka iye ndipo onse amene adza kwa ine ndidzawaukisa mu tsiku lotsiriza pamenepo sipadzakhala kanthu kati kadzatayike ine ndili nacho icho ine ndichisunga icho palibe munthu angakhoze kuchita izo kupatula ichi zonse zagona mwa iye inu simungakhoze nena kuti ine ndinachita chinthu chimodzi ndi chisomo cha mulungu chimene chinachita izo zonse kotero palibe chimene ine ndachita ine ndinalibepo konse kanthu kodi ndichite inu simunachitepo ngakhale inu simunayenere kanthu kammodzi mulungu anachita chiduswa chilichonse cha izo inu simunatembenuze chala chimodzi chifukwa cha gawo limodzi la icho inu simumati chabwino ine ndikuchokera kubanja labwino ine ndinachita izi icho chilibe chinthu chimmodzi chochita ndi icho mulungu ndi mmodzi yemwe anachita izo chifundo cha mulungu ine ndikupepesa tsopano iyo sili kwenikweni 11 koloko koma ine ndati ndipseke mulimonse mwaona yangati akumvetsa kuti baibulo limayankhula za zinthu izi kuti ndi choonadi inu anthu apa Branham tabenako makamaka tsopano ndizo pafupi gawo limodzi la 10 chabe la zimene ife timaphunzitsa ndi kukhulupirira koma kumbukirani kwa inu oyima mbali ine ndikhoza kunena ichi inu anthu amene simumabwera kuno ngati memba momwe ife timakhulupirira izi kuti ili ndi baibulo ndipo baibulo ndilo choonadi cha mulungu ndipo ife timakhulupirira kuti muchipangano chakale tsopano iwo anali nayo njira yodziwira chimene chinali choonadi ndi chimene sichinali choonadi tsopano ife tonse tikudziwa kuti iwo anali nalo lamulo lolembedwa yangati akudziwa zimenezi lamulo malangizo anali muligasa ndi zina zotero chabwino ndi malamulo pa malangizo anati iwo sadzachite chigololo yense ati azichita chigololo kugendedwa mukuona ilo linali langizo ndi lamulo pa malangizo tsopano ligasa linali kukhala monga chonchi malangizo anali pansi mmenemo ndipo malamulo a malangizo anali mumatumba chapambali yaligasa ngati munthu abwera pansi apa atachita chigololo ankapita kuno ndipo ankatenga chimene lamulo linati muzimugenda iye iwo ankamutengera iye kunja ndikukamugenda iye ndicho chimene lamulo linali pa malangizo tsopano iwo anali nazo njira zina ziwiri kuti adziwe pakhala nthawi zonse pali zitatu ngati chisimikiziro. Juana linayo njira ina yodziwira. Ndipo iye inali mwina maneneri kapena wolota. Yangada amene akudziwa zimenezo. Ngati akhalapo mmodzi pakati pa amuye mwali wa uzimu kapena neneri, ine Ambuye ndidzadzionetsera ndekha kwa iye mu maloto, ndikuyankhula kwa iye mu masomphenya, ndiko kulondola. Tsopano iye anali wonenera. Tsopano kuli munthu abwera pozungulira nati, oh haleluya, ine ndachipeza icho, ine ndikulotsera tsopano mu dzina la Ambuye, ine ndili nalo vumbuluso. Iwo samalola icho kumachitika monga choncho, monga inu anthu mumachitira. Iwo amafufuza izo ndi Mulungu choyamba. Tsopano pa chapa chifuwa cha Aroni, iwo anali nacho chimene iwo angachitcha Urimu Tumimu. Yangati anayamba amfapo mawu amenewo. Chinali chiyani icho? Chinali miyala khumi ndi iwiri, tisandumo zipambali iliyonse, yambadwa khumi ndi ziwiri, jasipi, Yuda, ndiwena, hotelo, ndipo mpaka pansi miyala khumi ndi iwiri. Ndiyeno iwo ankamutenga neneri uyu kapena wolota, ndipo iwo ankapachika chapachifuwa ichi mmwamba, ndipo iwo ankamuyimika iye pamenepo. Ndipo iwo amati, tsopano losera, ndipo nena ulosi wako. Ambuye anayankhula kwa ine ndikunena zinthu zakuti zakuti. Zilibe kanthu momwe izo zikuoneka ngati zenizeni, izo zikhoza kumveka ngati basi zoonadi mwangwiro. Koma ngati nyali izo sizinabwere palimodzi ndi kupanga mtundu wa utawaleza chodusa pamenepo kuli mtumimu, nyali zimenezo zikundana palimodzi kugwira ntchito kwa uzimu kukutsimikizira. Onani Mulungu ndayi zonse amatsimikizira mawu ake mukuona. Ndipo ngati nyali za uzimu izo sizinatwanimire pamenepo, ndiye ine sindikusamala kuti icho chimaoneka ngati chenicheni motani, icho chinali chola kuika. Ngati wolota anati ine ndinalota loto, ndipo loto ili linanena kuti Israeli ayenera kusuntha ndi kupita ku malowo ena ake chifukwa Asiriya abwera kudzalowa kumbali kuzinga kumeneko. Iwo ankamutengera wolotayo uko, iye ankanena loto lake. Ngati nyali izo sizinali kuthwanimisa chodusa pamenepo, iye anali wolakwitsa zilibe kanthu momwe. Ngati Asiriya anali atakhala kale mu nkhondo kusidyalo, iye anali kulakwitsa. Ayi bwana, iwo mwantheradi izo zinkayenera kuti zisimikiziridwire ndi uli mtumimu. Tsopano aliyense akudziwa kuti unsembe wakale unapita unathetsedwa, ndipo uli mtumimu anapita limodzi nazo izi. Ife tikuziwa zimenezo, si choncho ife? Ndipo unsembe watsopano unali kubwera mkati. Nchiyani kodi ife tili nayo uli mtumimu lero? Inde bwana, mawu a Mulungu, inde bwana. Ili ndilo iyo. Ngati munthu aliyense ali nalo vumbuluso la mtundu uliwonse, kapena yankhula chilichonse, kapena chiphunziso chilichonse chimene sichili molingana ndi kugwirizana ndi Baibulo ili kupyolera mu lemba lonse, iye ali kulakwitsa. Ine sindikusamala chipembedzo chanji iye ali, iye ndi wabwino bwanji, iye ndi wanzeru bwanji, iye ndi wophunzirira bwanji, iye ali kulakwitsa. Ndipo pamene munthu aliyense akuwuzani inu zinthu izi zimene ife taphunzitsa muno muchalichi, tsopano ndikukuwuzani inu kuti ngati inu mwakonkhedwa kuti izo zili bwino, basi iye wakuwuzani inu bodza izo siziwalira pa uli mtumimu. Pamene iye akuwuzani inu kuti kutsanulira ndi kwabwino, iye wakuwuzani inu bodza. Iye akakuwuzani inu kuti kubatizidwa mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera ndi kwabwino, iye wakuwuzani inu bodza. Ngati iye akuwuzani inu masiku azozizwitsa anapita, iye wakuwuzani inu bodza. Ngati iye akuwuzani inu ndi zabwino kuti akazi azilalikira, iye wakuwuzani inu bodza. Ngati iye akuwuzani inu zili bwino kuti inu muzipitirira ndi kukakangamira ku chipembedzo chanu, iye wakuwuzani inu bodza. Izo siziwalira pa uli mtumimu. Ndipo madazeni a zinthu zimene zatuluka kuchokera mwa wamkuluyo mayi wakahule ndikubwera mpaka uko. Ndipo apo pali chifukwa chimene ife timakhala kutali ndi chipembedzo. Ife timawakonda abale wathu ndi alongo kunja muzipembedzo zimenezi, koma inu musamati muzipita ndi kumanena ine ndine wa Methodist ndi kukukhalitsani inu mkhristu kwa ine. Ndinu mkhristu chifukwa inu mwabadwa ndi mzimu wa Mulungu. Inu simusowa kuti mukhale wa Methodist kapena wa Baptist. Inu simusowa kuti mukhale chimodzi chilichonse. Inu muyenera kokha kuti mubadwe mwa mzimu wa Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo pa makhazikiso awa? Ngati aliyense ali pano ndipo akufuna kuyanjana ndi kubwera mu chiyanjano chakupembeza uku, ndipo akufuna kuti akhale, akufuna kuti amizidwe kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, pano palidziwe iwo abatizira mu maminiti chabe. Ngati alipo wina ambiri pano aliyense amene akufuna kuti abwere mwanjira ine iliyonse, ife tili pano. Ikwakulondo. Sumana ife, ife sidikala nao umemba lauli wonse inu muzingo bwela kuno kumpingo u. Ife lima kulubila kuti Kristi wali mpingo wa Methodist, mpingo wa Baptist, mpingo wa Presbyteria. Iyali nao mamemba la, mumozu uli wonse wa iyo. Ndipo chimene chikupelewe era lero ndi uneneli wabodza kubweletsa zindirizo poyera kuphunzitsa kwa mipingo imeneyo kumene kuli mwanteradi kosiyana ndi Baibulu. Tsopano ngati wina wake akanapanga izo kumveka chotero kwa ine, ine ndithudi ndikanadzitengera ndekha. Ine ndikukhulupirira kuti ulipo mzimu wa Mulungu wokwanira mwa ine kuti ndikafufuze mu Baibulo ilo ndi kubwera kuti ndidzakonze izo bwino. Ngati ine ndinangoyenda kupita ndikukagwirana naye chanza mlaliki ndikuyika dzina langa pa buku ndikumakhalabe nawo udani ndikuyipidwa mu mtima mwanga ndikumakhalabe nako kudukidwa ndi ndewu ndi kusamakhulupirabe Yesu Khristu kuti ndi mchirisi wamkulu ndi zina zotero monga choncho ine ndikanapita ndikaziwongola ndi Mulungu mwansanga kumene ine zedi ndikukhulupira kuti ndikanatero ine ndikanakhalaona chotero paisi ine ndikanapita ndikukakonza bwino ndi Mulungu. Ngati ine ndikanadzi pachikabe chifukwa ine ndinali wa Baptist kapena Methodist, ine ndikanapita uko ndikukatengera chikhristu mu mtima wanga. Ine ndikanachita izo, inde bwana. Tsopano kumbukirani, chisizimutso chikudzati chimene chiti chidzayambika mbuya kalola lachitatu ndikudzali usiku. Ndicho chapa zikhazikitso izi. Mveselani anzanga, alipo Mulungu woona ndi wamoyo. Ndikokolondo, Yesu Khristu ali mwana wa Mulungu. Zimu oyera uli mumpingo lero. Tsono ngati ine ndikanangokhala naye wina wake woti andiuzeni zimenezo, ine ndikanakhala nawo ufulu woti ndikayikire zimenezo. Koma mvetserani, tsiku limodzi kusiyako, ngati mnyamata wang'ono ine ndinali nditayima pansi pa mtengo, ndipo ine ndinamuona iye, ine ndinamumva iye. Iye anandiuza ine, anati, khala kutali ndi akazi oyipawo. Kala kutali ndi ndudu, kala kutali ndi kutukwana kumwa ndi zinthu zonse izi. Ine ndili nayo ntchito ya iwe kuti uyichite pamene iwe kuti udzakulirepo. Ine ndikudziwa iye ndi weniweni Mulungu wamoyo amene amagwirizana ndi mawu ake. Pamene ine ndinakhala wokulirapo pang'ono, momwe iye anakumanirana nane ine, momwe iye anayankhulira kwa ine, momwe ine ndinamuonera iye kutsidyako ngati chitsamba choyaka ndi moto umenewu ukusuntha chozungulira kutsidya. Momwe ine ndinamuonera iye akuyankhula ndi kunena chimozimozi basi chimene chikanati chichitike, ndipo nthawi iliyonse kugunda mwangwiro monga momwe izo zikanakhoza kukhalira mwangwiro monga choncho. Mmodzi yemweyo amene amanena zinthu za ungwiro izo monga choncho ndi mmodzi yemweyo amene amandidzoza ine kuti ndiziphunzitsa Baibulo ili basi mwanjira imene ine ndimaliphunzitsira ilo ndikokulondola. Kotero izo zimabwera kuchokera kwa Mulungu. Kwa ine ndi Mulungu wamphamvu zonse ndipo iye ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Yesu anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Atate ndipo ine ndikupita kwa Atate. Pamene iye anabwera, pamene iye anali Mulungu mchipululu, iye anali kuwala koyaka, ndi angani amene akudziwa zimenezi. Iye anali kuwala koyaka, lawira moto. Ndipo iye anabwera kuno kudziko lapansi, ndipo iye anati, ine ndabwera kuchokera kwa Atate ndipo ine ndikupita. Ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu, ndipo ine ndikupita kubwerera kwa Mulungu. Pamene iye anafa kuyikidwa nauka kachiwiri, ndipo Paulo pamene anali pa njira yake akupita ku Damasiko, anakumana na Yesu iye, kodi iye anali chiyani? Akadalibe lawira moto, inde bwana. Kodi iye anachita chiyani pamene iye anali pano pa dziko lapansi? Kodi iye anachita chiyani pamene iye anakumana naye Paulo? Kodi iye anamutuma iye motani? Iye anamutumiza iye kwa neneri, amene anamuza iye momwe angadabatizikire, anamuza iye choti achite. Anayika manja ake pa iye ndipo anamuchiza iye, anamuza iye kuti anali ataona masomphenya. Yesu yemwe uja ali pano lero akuchita zinthu zomwezo ndipo akadalira wira moto lomwelo. Akuphunzitsa chinthu chomwecho ndi kuti tsimikize icho mwa mawu ake ndi mwa zizindikiro ndi zodabwitsa. Ine ndili wokondwa kukhala ndili mkhristu, ine sindikudziwa choti nkuchita. Ine ndili wokondwa kuti inu ndinu mkhristu. Ndipo inu pakati sipano, ine ndinakuwuzani inu kuti ife tisintha dzina la uyu. Izi sizili zokhoza kuti uyu akhale Branham kapena kuti. Amene ndi munthu chabe mukuona. Ife tilisintha dzina lakeli kulipanga dzina lakelina. Ife tifika pa izo pakapita kanthawi. Ine ndikungofuna iye kuti akhale mpingo wa Mulungu wa moyo. Ine sindikufuna iye akhale Methodist, Baptist, Presbyteria, Pentecostite. Ine anthu onse awo ine ndimawakonda ndi mtima wanga wonse. Ine sinikujua uti ndi uti. Ine sindakoze ukuza ninu. Ine nikungo yenera kuti ndizila likira mawo. Ine nimaponya ukonde, ndikukokela iwo mkati. Umomuli achule, ndipo umomuli akanga udamu madzi, ndipo umomuli njoka, ndipo umomuli nsomba zina na monsta. Izo zili kwa Mulungu kuti alingalire pa izo. Ine ndimangokoka ukondewo, kumango lalikira mawo, ndikukokela iwo mkati, ndikunena ndi awa apa Ambuye. Ponse pozungulira guwali, inu mukudziwa inu mwini, inu mumawadziwa iwo chikhazikire ni maziko. Ine sindikudziwa chili ndichiti, inu mukudziwa, kotero izo zili ndi inu Ambuye. Ndicho chopambanitsitsa chimene ine ndikanakhoza kuchita. Ine ndipita kuno ndikukaweza kwina kwake tsopano, ndikukatengera gulu lina mkati. Ndicho chonse chimene ine ndingakhoze kuchita, chabwino.
Oh, I feel like traveling. Oh, I feel like traveling. Oh, my heavenly home is bright and fair, and I feel like traveling.
Oh, ine ndikumvere langati ndiziyenda be. Ine ndikumvere langati ndiziyenda be. Kwathu kwa mwamba ndiko wala ndikwabwino. Ndipo ndikumvere langati ndiziyenda be. Tsopano kumbukira, aliyense amene akufuna zokambirana, ingoyimbirani bambo Mesia kuno, kapena Butler 2:15-19. Ife tizakhala wokondwa kukuonani. Ngati wokondedwa anu akubwera, mukuswa kuti mfumire kupita mu nthawi ya chisisimuso. Tsopano ine ndikupita kuchokera pa usiku uno, kupita kwandekha, ndikukakhala nditapita kwa masiku awiri tsopano kwandekha. Ine ndikangolowa mkati mmenemo ndikupita kukawerenga monga chonchi. Ambuye, inu pafupi ndi ine. Ine ndikudziwa inu muli pano. Ndipo mawu anu anati, inu mudzayandikira kwa iwo amene ayandikira kwa iwo. Ine ndipitirira kumapemphera ndikuyang'anira mpaka ine nditaona lawira moto lija likuyamba kusuntha. Ine ndimadziwa kuti izo zakonzeka ndi. Ndiye ine ndimayenda kulowa kupita kunsanja ku utumiki wa machiriso kuti ndikapempherere ndi kuti ndikachite chimene ine ndingakhoze kuti ndiwathandize odwala ndi osautsika. Ife tikuyamikira chifundo chanu chonse tsopano. Ndipo pamene inu mukubwera, bwerani mukukhulupirira. Ndipo ife tikuyembekezera kuti tikhala ndi msonkhano waukulu. Ine ndimafuna kuti ndinene izo. Mbale Jeffries, kodi iye ali pano usiku uno? Ife tikufuna kuti timuyamikire mbale Jeffries pa ntchito yake. Ine ndikuganiza iye wapita kubwerera ku zilumba, ndikuina kotero. Ndakondwa kumuona mbale ndi mlongo Wright, ndi ochuluka anthu inu pano. Kwa ine ndinamuona wazamalamulo Robertson pano, kanthawi kapitako. Anabwera mkati kanthawi kapitako. Ine ndimafuna kuti ndimuyamikire iye pa wake, pa uthenga wake umene iye anali nawo tsiku lina. Palibe amene ananena yemwe iye anali. Ine ndinachita manyazi. Yana li ndi uthenga wabwino kwenikweni Paulosi. China chake chonga chimene ine ndakhala ndikulalikira usiku. Ndipo kotero ndiye pamenepo panali mtumiki wina pano mmawa uno. Kapena usiku watha Mbale Smith wochokera ku mpingo wa Methodist. Kapena wochokera ku mpingo wa Mulungu chakuno. Ine sindikudziwa ngati iye ali pano usiku uno kapena ayi. Ngati inu mutangoti muyimirire pa guwa ili ndikuyang'ana kumbuyo mbaliyo. Zikungokhala ngati zovuta kuti udziwe. Ndikwa flat. Inu mukuona, ndipo iwe sungakhoze kudziwa. Kati inu muli pano Mbale Smith, ife tikukuyamikira inu. Ndipo kodi si uyu wakhala kumbuyo kuno mbale wang'ono uyu wochokera ku Georgia, kumbuyo komwe kuno wakhala pambali pa mbale Colin. Wokondwa kukuona ninu kachiwiri usiku uno mbale. Ndi nonsa inu, nonsa inu, mmodzi aliyense mukudziwa, yense inu muli. Ine ndikukhulupirira uyu ndi mlongo ndi mbale kuno amene anapita ndikukapempherera msungwana uja nthawi ija. Komwe kuno dokotala wakhala chapambali. Ambuye akudaliseni inu dokotala. Tsopano chonde musati mumvelere mogumudisidwa ndi ine inu atumiki ndi abale chifukwa cha momwe ine mosamalisa ndikuwongolera izi mkati basi molimba monga ine ndingathere. Uyu ndikachisi wathu ndi chimene ife timayima nacho ndipo ife tikufuna kuchiyala icho kumene pa mawu amenewo ndikuwagwedeza iwo ndicho. Ndiye ngati inu muti muchoke konse pa mzere ife tidzabwelera ndi kuti inu mumadziwa bwinoko ndi izi zili pa tepi apa. Mwaona, ndizimenezotu. Ndizi zili hapa patepi. Ipe dinazo zochuluka zonse zina. Tieni la kumapitiriza ndiye leo. Koma ife, inu mulinazo zochuluka chotero. Inu mukhale mopitiriza ndizo, ndipo ife tizatenga zonse izo pakapita kanthawi. Monga munthu amene anali akudya chivwende, anali icho chinali chabwino kwenikweni. Koma zilipo zochuluka zina za izo. Kotero, ife dinazo zambiri zochuluka za izo panobe zikubwera. Ambuya udaliseni inu kwenikweni mwabwino tsopano. Pamene ife timati tikhale ndi utumiki wa ubatizo pakali pano ndikulondola kukombali nevyo kodi alipo wina wake pano woti abatizidwe pakali pano ife sitikusamala yemwe inu muli ife tili pano kuti tibatize kwezani manja anu iwo amene anali woti abatizidwe wina wake ine ndikukhulupira iye anali pano palidona pano ndipo kodi analipo wina aliyense funa ife tili nazo zovala kuno zaonse amuna ndi akazi funa ife sitikunena kuti siyani mpingo wa baptist siyani mpingo wa methodist ife sitikunena choncho inu pitani mubwelere kumene ku mpingo wanu koma ngati inu simukhala muli obatizidwa molingana ndi lemba mudzina la ye ambuye yesu osati mudzina la yesu lokha tsopano mudzina la ambuye yesu khristu ndilo lemba inu mwabatizidwa molakwika ine sindikufuna vuto ayi pamene ine nditi ndikafike pa mtsinje ine ndikufuna chilichonse bwinobwino monga ine ndikudziwira kachitidwe kake pamene ine ndili kugwirizira chiphaso ichi mukuona chifukwa ine ndikufuna kuti ndidzakwere pa icho nthawi imeneyi ine ndikukulangizani inu kuti muchite mofanana bwererani mupite ku mpingo wanu izo zili pakati pa inu ndi mulungu ndizo zonse zimene ine ndingakhoze kukuuzani inu koma palibe mmodzi mulemba anayamba wabatizidwapo mwanjira ina iliyonse koma dzina la ambuye yesu khristu ndipo iwo amene anabatizidwa analamulidwa ndi paulo woyera yemwe anati ngati mngelo akanalalikira chinthu china chilichonse nsiyeni iye akhale wotembereredwa anawalamulira iwo kuti abwere ndi kudzabatizidwa kachiwiri mu dzina la ambuye yesu khristu ndiko kulondola ndipo iye anachita izi ndipo zomwe iye anachita iye anatilamulira ife kuti tizichita ndi zomwe ife titi tizichita mulungu akalola ife timakhulupirira mukutsukana mapazi ife timakhulupirira mugonero ife timakhulupirira mukudza kwachiwiri kwa khristu thupi lenileni losaoneka la ambuye osati mzimu koma thupi lenileni la ambuye yesu likubwera kachiwiri mu ulemerero ife timakhulupirira muchiukitsiro cha thupi cha akufa kuti alandire thupi osati lakale lamakwinya monga ife timapitira kumanda koma lina latsopano mukukoma kumene kwa unyamata kukakhala moyo nthawi zonse ife timakhulupirira muchisavundi cha moyo mwantheradi ife timakhulupirira kuti alipo maonekedwe amodzi okha moyo wamuyaya ndipo ndiwo moyo umene iwe umaupeza kuchokera kwa khristu yesu ndiko kulondola chimodzimodzi chotero ife simakhulupirira muchilango cha muyaya ife timakhulupirira mu moto wa gehena mwala wa sufule ukuyaka koma ife sitikhulupirira kuti iwo umayaka kwa nthawi zonse ngati iwo umatero iwe uli nawo moyo wamuyaya pali moyo wamuyaya umodzi wokha umene umabwera kuchokera kwa mulungu ndiko kulondola iwe udzakaotchedwa mwina mwake kwa zaka miliyoni khumi ine sindikudziwa koma iwe sungakhoze kukhala nawo moyo wamuyaya iwe sungakhoze kuyaka kwa nthawi zonse iwe ukhoza kuyaka kwa nthawi zonse koma osati muyaya mwaona pali kusiyana pakati pa muyaya ndi nthawi zonse nthawi zonse ndi nthawi za nthawi cholumikizira chikutanthauza danga la nthawi koma muyaya iwe sumakhala ndi chilango cha muyaya iwe uli nawo moyo wamuyaya chifukwa alipo maonekedwe amodzi okha a moyo wamuyaya ndipo iye amene ali nawo moyo wamuyaya amakhala moyo ndipo ali wodalitsidwa ndi mulungu kwa nthawi zonse koma moyo umene umachimwa moyo umenewo udzachita chiyani ndiko kulondola ndiye iwo ulibe moyo wamuyaya ndithudi iwo uli nacho chilango chake koma osati moyo wamuyaya kotero inu mukuona pali zinthu zambiri apobe zoti ziphunzitsidwe ife tizipeza kanthawi kena ambuye akudaliseni inu tsopano tiyeni tiyimbe nyimbo yakale iyi pamene mlongo wathu akupita katimo ine ndikukhulupira kuti dona uyu apa akhoza rosela kodi amenewo ndi amayi ako bwanji adalise mtima wanu wokonda kukuonani inu mlongo muchita zimenezo ndizo zabwino kwambiri rosela griffin mmodzi wa abwenza ang'ono abwino kwambiri amene ife takhala nawo iye ndi mkazi wang'ono yemwe anali chidakhwa kwa ena a inu anthu pano akhoza kukhala alendo rosela samasamala ine kunena zimenezo pamene iye anabwera pa nsanja pamwamba apo pa pamene kumtunda kuno ku indiana inu munayamba mwaonapo chiphakasa iye anali mmodzi wa iwo chidakwa cholenguka maso kumene madokotala akulu anayi aku chicago ananena kuti iye ali wothandiza zidakwa ndi china chilichonsecho anamulephera iye koma usiku umodzi pamene iye anabwera mu msonkhano mzimu woyera unafukula moyo wake ndipo anamuza iye apo pomwe icho chinakhazikisa zimene yang'anani pa iye tsopano ine ndikuganiza usinkhu wa zaka makumi atatu china chake anadusa khumi zisanu ndi zitatu wokondedwa mkazi wang'ono wokongola sanalawepo kachasu chiyambireni alibenso chikhumbo chake akukhalira moyo khristu akupita mozungulira mu misewu kulikonseko akuchitira umboni kwa ulemerero wa mulungu kwa ochimwa ndi zidakwa monse mu mipata ya matabwa ndi china chilichonse kupyola mu chicago akuchitira china chake ambuye iye anabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu ndipo mayi ake akubwera usiku uno kuti achite monga zomwezo ngati Mulungu akanakhoza kumuchiza iye ngati Yesu akanakhoza kumuchiza iye chilichonse chimene inu muchita mu mawu kapena mu ntchito chitanizo zonse mu dzina la ndicho chimene Baibulo linanena ndiko kulondola chabwino tsopano ife tikuti tikhale ndi utumiki wa ubatizo ife tizimisa nyali kwa maminindi pang'ono pokha pamene ife tili kukonzekera za utumikiwo kuti abatizidwe ndiyeno ife tikuyembekezera nthawi yabwino mwa ambuye kodi inu muchita utumiki wa ubatizo sikuno chabwino inu kuli bwino inu mukonzekere ndipo ine ndiyambitsa ine ndisogolera nyimbo ndi zinthu pamene ife tikupitirira ndi pamene iwo akuko zovala za ubatizo doka masanga pompano chabwino tiyeni tingoyimba imozi ya zabwino zakale izi ndipo mpaka ife tizichita zimenezo pamene ife tikuchoka ife tiyenera kumachita chiyani tenga dzina la Yesu ndi iwe kugwa modzipereka pa mapazi ake mfumu ya mafumu kumwamba tizamuveka iye kolona pamene ulendo wathu watsirizidwa chabwino tiyeni pa mapazi wathu ndikuwuzani inu choti tichite tembenukani mozungulira ndikugwirana chanza ndi aliyense pamenepo ndikunena muli bwanji mʼbale ine ndili woyamikira kwambiri kulumikizana ndi inu dzina lofunika